Blog Talk Radio.
Bivugirwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura ati nyiriganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho naho ye.
Ijambo ry'Imana rero uyu munsi twabateguriye turarisanga mu gitabo cy'imigani umutwe wa 14 umurongo wa 27 kugera ku wa 32. Reka ntangire nsome ijambo ry'Imana riragira riti gutinya Uhoraho ni isoko y'ubuzima bikanarinda imitego y'urupfu. Imbaga nyinshi ihesha umwami ikuzo, naho iyo yabuze abatwara burya aba yarimbutse. Utagira umujinya burya aba ari umunyabwenge, naho urakara vuba yasasa ubusazi bwe. Umutima utuje unogera umubiri, naho ishyari rikamunga mu magufa. Ukandamiza utishoboye abatutse Imana yamuremye, naho ugirira impuhwe umukene aba yubashye Imana. Umugiranabi abirindurwa n'uburyarya bwe, naho intungane igakizwa n'umuryango wayo. Iryo ni ijambo ry'Imana tubasomeye kuri uyu munsi. Reka twishyire rero mu maboko y'Imana. Nyagasani Mwami Imana Ishobora Byose, twongeye kugushimira kuri uyu munsi kubera ubuzima waduhaye. Twongeye kugushimira Nyagasani Mwami Imana ko ari we Mana yacu, ni we Nyagasani wongera gutuma uduha guhumeka, ukongera gutuma umunsi ku munsi twongera kugaruka gutanga ibiganiro no kugira ngo bagenzi bacu babyumve. turagutumiye rero nyagasani mwami mana muri iki kiganiro tugusaba kugira ngo uhe umugisha abantu bose bakurikirana iki kiganiro muri aka kanya abazagikurikirana mu minsi izakurikira kandi nyagasani mwami mana impinduka duharanira nyagasani ukomeze uyihe imbaraga n'umujyo wawe wishakiye kuko nyagasani mwami mana ibitarimo imana ntabo nta mahirwe bishobora kugira turakwinginze rero nyagasani mwami mana abana natwe ukomeze kudufasha muri byose kandi nyagasani mwami mana wibuke abacu bose aho bari cyane cyane mu Rwanda abarengana turimo guharanira kugira ngo tuvane kuri ya ngoyi byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amina
Adita Huka yizwe ry'Abanyarwanda ivugira i Washington DC turi ku gatatu ni tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2021 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye kuri mugoroba ntangire nshimira Comrade Kayitare nawe tuza kubana mu gice yaduteguriye cy'uyu munsi kandi mushimire n'isengesho ryiza yadukoreye turagana iki kuri mugoroba turahera ku nkuru y'incamugongo inkuru mbi y'urupfu rwa Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli nkuko mwabibonye rero bikaba noneho bitakiri ibyavugwaga hirya no hino ubutegetsi bwa bitangaje ibi bije ariko twatumaze iminsi tubivuga tubiganira ku mbuga nkoranyambaga mu kiganiro gishize mu kimwe gishize nabibabwiye turebera hamwe ibyavugwaga niba kuko yaragiye mu bitaro cyangwa yararwariye muri Tanzania ibyaravugwa mwarabyumvise ariko inkuru mwayumvise y'incamugongo imana imwakire mu bayo His Excellency John Pombe Magufuli umukuru w'igihugu cya Tanzania abatanzania bakaba batakaje mu perezida washyiraga imbere abenegihugu turaza kureba ibivugwa cyangwa ibyandikwa kuri iyi nkuru namwe mushaka kugira ngo wenda tuganireho turaza kureba ku nkuru ya kabiri turagaruka mu bya politike mu Rwanda turaza kubabwira hari amakuru yabaye ku kimwe byabaye ku cyumweru ingabo z'u Rwanda n'Uburundi zaganiriye ku mupaka ndababwira ibyo namenye kuri ya mishyikirano yabo ariko ni kuri abihora nyine hagati y'u Rwanda n'Uburundi turaza kubireba ese iriya inama yabo yari cyo yavuyemo hagati y'ubwo bibiri nyuma y'ubwo ubushize twavugaga ko ngo ingabo zakozanyijeho turaza kureba ibyo twagiye twandikirwa nshimire bagenzi bacu mu Burundi bakomeje gutanga amakuru kuri radita uhuka turaza nawe kugaruka kuri politike nyarwanda Christopher Kayumba twa tuganire mwabyumvise ejo afite ikiganiro n'itangazamakuru azasobanura ibibazo byinshi bimutekuza muri politike ariko ikintu nakunze yanavuze uyu munsi ku ijwi rya Amerika nuko yarondoye ibibazo bitagenda ni kimwe n'ibyo tuvuga cyangwa twatumaze ibituvuga ariko COVID-19 ngo ikaba ari imwe mu mpamvu yamuteye kumva yuko akwiye kwinjira mu rwanda rwa politike ndizera ko muza gutanga ibitekerezo kuri iyi ngingo ko twari twiganiriye n'abagenzi bacu n'uyu munsi nakomeje kubona abantu batanga ibitekerezo byinshi ubwo rero turabatumiye kugira ngo namwe mutange ibitekerezo ingingo ya kane ni ingingo izagaruka kuri gatabazi ko twabibabwiye ejo twakusanyije ibintu byinshi aribyo Claude Marie Bernard Kayitare yaduteguriye ku butumwa mwatwandikiye bwinshi bwinshi twakiriye ejo tuza kugarukaho nyine bitewe na n'uyu ministre former governor gatabazi turaza kureba ibyo mwatwandikiye kuko ni byinshi cyane Mwakaze mu kiganiro cyacu cy'imugoroba ndi kumwe na Comrade Denis Rugendo, Comrade Singubona, niba uri muri studio wakanda rimwe tukaguha ikaze, turaza kuba turi kumwe na none kurundi ruhande, Madame Vanessa araza kubana natwe, Denis Rugendo ndakubona ikaze mu kiganiro.
Urakoze cyane Serge, reka ntangire ngusuhuza. Ngushimira kuba wantumiye nsuhuza abatwumva bose. Abazatwumva iki kiganiro cyarangiye abo tuza kubana mu kiganiro tugatanga ibitekerezo tugafatanya kugira ngo tubashe gukomeza kuganira n'abanyarwanda no kureba uburyo twazabona ibisubizo by'ibibazo twatejwe n'ubutegetsi bubi bw'agatsiko kayobowe na Kagame urakoze cyane rero buriya turakomeza
urakoze cyane reka kwakire na Madame Vanessa niba mutwumva ikaze mu kiganiro
Buona Serge murakoze ndakuramukije nongeye ndaramukije n'umushinga ntahe Denis Serugendo murakoze
urakoze cyane namwe mwese mudukurikiye abifuza gufata ijambo mu hawikaze cya mutwandikire reka duhere kuri inkuru y'incamugongo y'urupfurwa President John Pombe Magufuli ije kuri iki gicamunsi mu masaha nk'atatashize benshi mwagiye mubibona ko nibwo yari breaking news yari ku inkuru mbi nyine y'incamugongo y'urupfu twari tumaze iminsi twarabivuze ubushize twibaza nyine ibinyamakuru ibyo byandikaga bavuga bati yari umuperezida urwaye mu bitaro muri Kenya ariko mwagiye mubona ko babinyomoza ndetse ikintu cyanabaye cy'agashya muri iyi minsi ibiri ishize mwabonye yuko Tanzania yatangiye guta muri yombi abakwirakwizaga ikitwimuwa yuko Perezida John Pombe Magufuli yapfuye aha ndagira ngo masobanure kuko hari umuntu twabiganire muri Tanzania arambwira ati ni ukuri kandi koko niko bigenda ubundi umuntu ute wanonse urupfu rw'umukuru w'igihugu aba ari leta leta niba ifite uburenganzira bwo kwanonsa urupfu rw'umukuru w'igihugu leta rero yanonse urupfu rw'umukuru w'igihugu iyo umukuru w'igihugu yitabye Imana kandi bafite uburenganzira nyine bwo kuganonsa kuko aba yapfuye ariko iyo arwaye wowe ukanonsa ko yapfuye urakurikiranwa ibyo rwose ndumva abantu bagomba kubyumva nta nubwo twari dukwiye kubigarukaho kuko arabambwiye bati kubera iki Tanzania yatangiye gufunga abantu bavugaga ko perezida yapfuye none akaba yapfuye ariko ikibazo ntabwo ari aho ngaho kiri ikibazo ni ukumenya ngo perezida yapfuye ryari ikibazo ni ukumenya ngo perezida yapfuye ryari perezida batubwiye ko yapfuye kandi twabonye statement ya nk'uko vice perezida yabivuze akabitangaza so icyo kibazo ndumva cyamere nyishubije kubambazaga bati abantu bafunzwe nabo barafungurwa bari bakoze amakosa kuko niba uvuze ngo umukuru w'igihugu yarapfuye kandi akirwaye kandi kurwara si ikibazo twese turarwara ikibazo kivuka iyo uvuze ngo yarapfuye kandi atarapfuye kuko leta ari yanonse urupfu rw'umukuru w'igihugu ikabwira bene igihugu ko umukuru w'igihugu yatabarutse ibyo rero byumvikana amategeko amategeko akora akazi kawo muri ibyo kuko arabavuga bati bazabarekura cyangwa bazabarekura ikindi nanone wenda twavuga ngaha nuko mubona yuko kuva mu matariki atandatu nibwo natangiye gukurikirana inkuru tubireba uko birimo kugenda ikiburwayi bwe byaravuzwe kandi si nibanga ntawe utarubizi ko arwaye ahubwo ikibazo no kumenya ngo ese yari akirwaye cyangwa yari apfuye nk'uko nyine nabivugaga aho ngaho niho barwanaga n'ibintu bya propaganda muri Tanzania Tanzania ifite institutions zikomeye ibyo rwose nibyo abantu bagomba no kumva nta n'impamvu nkeka ko bagira bahisha urupfu kandi ese ubundi uhisha urupfu n'umurambo waza gukoresha iki icyo nacyo ndumva cyumvikana ibinyamakuru byaho nk'uko mwabibonaga byandikaga buri munsi bikira pressure kuri leta nimugaragaze amakuru ku buzima bw'umukuru w'igihugu nimutubwire uko umukuru w'igihugu amerewe nimutubwire iyo pressure yari ihari muri media ariko nanone ikaba iri muri opposition yari muri opposition cyane no kuruta kumva ko leta icyo yatangaza hari umwopoza wo muri Chadema wo muri opoza muri Chadema we rwose ni kuri mugoroba yitwa Tundu Lisusu Twitter ze za buri munsi nyeka ko ari abatanzania zajyaga mu matwi hari naho washima Kagame ko Kagame we yafashe Kagame has led by the example in this struggle against COVID-19 placing his faith in science and international cooperation ngo Kagame we ngo yafashe ingamba zo kurwanya COVID-19 akurikira ibyo science ivuga ndetse anagira ubufatanya cyangwa cooperation hagati ye n'ibihugu mpuzamahanga ari n'ibyo kurwanya COVID-19 so, izi Twitter za Tundu Lisusu zimaze iminsi zitambuka cyane kuva ku itariki ya gatandatu ndetse ni naho hatangiye ikintu cyo kuvuga ngo Magufuli yarapfuye uyu mwopoza rero muri Chadema abantu bakomeje kumutunga agatoki nyine bakurikije imyitwarire ye yagize kuva bavuga yuko cyangwa byamenyekana ko umukuru w'igihugu yararwaye ikindi kintu nabonye nuko opposition yatangiye kuvuga ngo yarapfuye nyine ibyo ndumva twarabivuze n'ubushize ariko bica muri social media bica mu mbuga nkoranyambaga bitari ibintu officiel wajya kuri radio ngo uvuge cyangwa ngo wanonse aho naho harimo akantu abantu babonaga ko katari keza kuri mugoroba rero ntabwo bikiri ibanga umukuru w'igihugu yatabarutse kandi niyo nzira ya twese wa mugani bavuga ko yararwaye indwara y'umutima kandi kurwara nk'uko nabivuze nta gitangaza buretse ararwara ni ukuvuga rero ngo Imana imwakire mu bayo ahandakira ibitekerezo byanyu mwamufite cyane cyane ku bacuti z'abavandimwe ba Tanzania abenshi bagenzi bacu navuga runo bumva no bigo cy'Rwanda bajye bananyandikira bati dutakaje umuyobozi wakundaga bene igihugu, dutakaje umuyobozi washyiraga imbere agaciro ka muntu. Magufuri kuva ba president Serge mbona yimanika mu birere nk'akaga cyangwa nk'abandi basesagura, yamye ashyira imbere igihugu cye, ahamagara abatanzania guhuza imbaraga kugira ngo babonere hamwe ibisubizo by'ibihugu byabo. So n'umuntu twavuga yuko yitangiye igihugu atabarutse akiri moto, ariko nta kundi niyo nzira ya twese. Komunide Deni, iyi nkuru y'urupfu rwa Magufuri wayumvise urihe, wayakiriye ute?
Urakoze cyane Serije. Serije, nyemerera dufate nk'amasegonda makeya cyane, noneho two tuyicyubahiro uyu mu perezida noneho dukomeze. Okay, urakoze cyane Serije. Serije, nange nayumvise nk'abandi bose na kuri zino mbuga dusanzwe twese turiho. Noneho bwa mbere ndavuga nti reka nongere ndebe neza mverifiye menye ko ari byo, ariko ubwo mbonye niriya hari na video nayo yasirikiye vice perezida nawe abivuga bitangaza, noneho menya koko ko mu by'ukuri bisho ari byo. Ariko ni inkuru y'incamugongo cyane, kuko mu gihe gitoya yari amaze, yari yararangije manda ya mbere yatorewe, yaratangiye nibwo yari akimara gutorerwa indi manda ya kabiri rwose vuba ngaha. Ariko mu gihe gitoya yamaze ayobora Tanzania, yagaragaje ko ari umuyobozi mwiza, umuyobozi utandukanye na bamwe mu bandi ba perezida bo muri Afurika tumenyeranye, cyane cyane ndaza gutanga urugero nko ku muperezida mubi dufite muri kariya karere ariwe Perezida Kagame. Wabonaga ko ari umuntu wakundaga igihugu cye, agakunda abanyagihugu, abatanzania, akirinda gusesagura, agahamagarira n'abandi bayobozi gukunda abaturage, kubakorera. Ikindi rero no kudasesagura, kutahora mu ngendo zo mu mahanga wakoresheje uburyo buhenze, uri kugenda mu ndege mu rurimi rw'amahanga bita private jet, ziba zihenze ku buryo wabonaga ko ari navuga ko yari na pan-africanist, donc umuntu wakundaga mu by'ukuri abanyafurika. Ni igihombo rero ntabwo ari ku batanzania gusa, tukaba tunaba tubahaye condoleance, ariko ni n'igihombo burya no ku mu karere no muri Afurika yose, kuko yari umuyobozi w'icyitegererezo ku buryo n'abandi bagombaga kugenda bamureberaho uburyo bagombye gukunda nk'igihugu, bagombye gukorera abaturage, bakirinda gusesagura. Ikindi kigaragaza ko yanayoboye neza ni uko ku gihe cye Tanzania yabashije kwinjira mu bihugu bifite ubukungu bwo hagati, ibyo bita middle income economy. Ni ibintu rero byiza cyane cyane kubigeraho no mu gihe isi yose na Tanzania yari yugarijwe n'iki cyorezo cya COVID, yari achievement nini cyane. Kandi rero ikindi yari n'umuntu uri humble, umuntu navuga mu Kinyarwanda uca bugufi. Ntago ari ibintu yagiye kwirata nka biriya byakaga muhora wivuga ibigwi, yari umuntu utabona yivuga ibigwi, ntago bigeze banabivugaho cyane. Kandi mu by'ukuri cyari ikintu gikomeye bari bagezeho, yarabashije kugeraho ku buryo Tanzania yari iri kugenda ijya mu bihugu bishobora kuba byakwihaza bitanakeneye cyane inkunga z'abanyamahanga. Ndetse n'icyo ngicyo navugaho, tukaba twihanganishije cyane cyane abatanzania n'abandi bose bo mu karere, n'abantu bakundaga amahoro, bakundaga igihugu, bari abanyafurika bakunda na Afurika muri rusange. Urakoze cyane rero, nagusubiza ijambo.
Urakoze cyane comrade. Mbabarire, uriya mwopoza wo muri Chadema ntabwo ari Lisusu, ni Lisu. Sorry, sinzi ukuntu Lisusu ubwo ni mu South Africa bwahitanza mu bitekerezo. Urakoze cyane kunkosora kuri YouTube. Madame Vanessa, iyi nkuru wayakiriye ute wari uri he? Nzi ko ukurikira media nyinshi cyangwa bitangazamakuru byinshi bya TZ Tanzania. Niki wumva wadusangiza kuri iyi nkuru y'incamugongo y'urupfu?
Buona Serge, murakoze ariko ubanze umbabarire ntange ubutumwa bwo kuhoza abatanzania kuri uru rufu rwabashikiye. Kwanza kabisa natuma salamu za rambirambi kwa raia wote wa Tanzania na wale wanaompenda Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Kupita kwake ni hasara kubwa kwa Afrika nzima kabisa. Tuna matumaini kuwa raia wa Tanzania wataendelea kufanya kile kitakachoendelea kuifanya Tanzania kuwa mahali pazuri na kukuza maendeleo kama vile Mheshimiwa Dr. Pombe Magufuli alivyoifanya. Na Mungu awe pamoja nao tena na Waafrika wote, kwa sababu yule rais Pombe Magufuli alikuwa ni rais wetu sisi sote kama Waafrika. Bwana Serge, jewe mesaje tangiye kuironka ndabicishije kuri Instagram, ntabwo bari bwo batangure kubishira kuri televiziyo za Tanzania, hanyuma ndabibonye ngenda gutangura kurondeza ku mateleviziyo yose sinzi nkurikirana, harimo na ikuru. Ikuru ni rya televiziyo ya igiganzu ya leta ya presidence, hanyuma ntabyo nabonyeho, ariko haheze umwanya batangura kubishyiraho. Bwana Serge, ni umubabaro udasanzwe na gahinda. Urupfu rw'umu perezida runyibukije urupfu rwa perezida Nkurunziza, kandi ku by'ukuri ni impfu zisa, kandi kuri jewe ni impfu mbona ko zirimo n'amadidane. Bwana Serge, sinzi ko hari ikindi wifuza ko nongera nakoze.
Urakoze cyane. Usibye yuko nyine abemera Imana abakristo baravuga bati ibi byari byarahanuwe, pastor cyangwa Ndovu nyine hari video banyoherereje banyibutsa bati Ndovu yari yarabivuze hashize umwaka, avuga ati musengere Perezida John Pombe Magufuli. Iby'ubuhanuzi, iby'abasenga, iby'aberekwa bafite ukuntu baba barabibonye, ariko Ndovu mu butumwa nabonye banyoreje bagenzi banjye muri iki gitondo, bavuga yuko yari yazanye message ya John Pombe Magufuli, avuga ko abantu bagomba kumusengera cyane bitewe nuko yugarijwe. Deni, ibirebana n'ubuhanuzi nk'ubu bw'abayibaye Imana, bamwe baravuga bati yari yarabihanuye n'ubundi ko yugarijwe, bati nta kundi nyine ni uku nguku. Bira bira n'ubuhanuzi mubibuza mute n'ibya politike?
Serije, urakoze cyane. Uze kumbabarira njyewe, kubera yuko ntabwo kenshi njyewe nkunda kubihuza. Hari abantu bafite ukwemera gukomeye, ntekereza yuko bashobora kuba baba babona ibintu abandi wenda batari babona, ariko njyewe akenshi numva yuko ntabwo njya mbihuza mu by'ukuri na politike, kuko mbona politike ubundi ni ubuzima muri rusange. Ariko niba hari abantu bashobora kubona nk'ibintu binyuze mu kwemera kwabo, bakavuga bati ibintu bishobora kuzaba, hari icyorezo gishobora kuzaba, hari umukuru w'igihugu ushobora kuzitaba Imana, koko bikaba byo birashoboka. ariko mba numva njyewe ntabwo njya mbihuza mu by'ukuri n'ubuzima ubundi busanzwe bwa politiki, kuko buri gikenewe kandi dushobora n'isomo rikomeye dushobora gukura nko kuri Tanzania, twebwe tutari twagera nko mu Rwanda, nuko bamaze kubaka burya institution zikomeye kuri akuntu banagenda banasimburana. Hamaze kubaho abaperezida benshi basimburana bafite icyo nakwita political stability, za institution zabo zagiye zikomera ku buryo umwe hagize ikiba kuba umwe bidashobora kuba byahungabanya nka institution zari ziriho. Kandi rero n'igihugu cyagize amahoro, nta kudeta kigeze kigira, nta ntambara cyagize uretse intambara bagiye kurwana na Idi Amin kubera imyitwarire ye itarihwitse, ariko ntabwo yari ntabwo yabashije kuzana intambara ngo ayizane muri Tanzania, ahubwo bagiye kumurwanya aho yari ari. Ku buryo rero mbona ahubwo twebwe ari naryo somo twagombye kuhakura, nka nyuma ya FPR kuzakora uko abantu bashoboye bakubaka institution zikomeye, atari ibintu byubakiye ku muntu. Ku buryo niba umukuru w'igihugu yitabye Imana apfuye mu ndege, abantu barapfuye, ibintu birahindutse ku buryo bitazongera kuba, kuko nko mu Rwanda ubu ntabwo ushobora kubyemeza. Icyo nakubwira ni uko ntawe ubuzi nk'ubu uyu munsi Kagame yitabye Imana uko byagenda, uko iyo peaceful donc iyo transition of power, uburyo ubuyobozi bwahererekanwa, uburyo byagenda ntawe ubizi, ntawe uzi ukuntu igisirikare cyakwitwara. Kandi kiriya gisirikare kiracyari umugani wa Kagame nk'uko abivuga, ni igisirikare cye, ni igisirikare cya APR, bariya bari bari inyeshyamba nyuma bagafata igihugu. So ibyo byose rero ntatinze nibyo mbona yuko twebwe tutari twageraho abatanzania bageze. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Comrade Serugendo, gushimangira nyine icyo kintu kigaragaza ko hari za institutions zihari kandi zikomeye. Ari naho wenda njyewe mpagaze kuri position yanjye mvuga nti sinemera yuko Tanzania yabarahisha amakuru ku rupfu rwa John Pombe Magufuli, ariko ay'uburwayi yo bafite ukuntu baye managing. Ariko iyo umuntu apfuye abapfuye, kuko nta mpamvu yo guhisha umurambo, kuko iyo umuntu apfuye abagiye. Uko niko mbitekereza, ariko abandi bafite ukuri babitekereza. Ibyo gutoratora abantu bari bamaze iminsi bavuga ngo yarapfuye, ibyo buri gihugu gifite institutions zacyo z'uburyo zikora ibyo bintu. Sindi bwinjire muri Tanzania ngo njye kuvuga ngo bikorwa gutya na gutya, ariko buri wese afite ukuntu abibona muri administration y'igihugu. Naho ngaho wihandukire wenda ukavuga ibintu bimwe na bimwe, hari igihe igihugu kivuga kiti ibi turabikurikira cyane ngo tubigukurikira nawo. So ndagira ngo rero tugaruke hano inyuma gato. Urabona hari ikintu cyitwa COVID-19 kivugwa. COVID-19, Perezida His Excellency Nkurunziza yarayirwanye, yavuze ko idahari, arayikerenza cyangwa ntiyaye gaciro. John Paul Magufuli nawe n'abakuru b'ibihugu biri mu karere ubona ko batigeze bafata mezire za zisi cyangwa za OMS kugira ngo bemere ko COVID-19 ihari. Abo bakuru b'ibihugu babiri turababuze. Ese uwa mbere yapfa, usibye ko ntabwo batubwira ko bishwe na COVID, batubwira ko bishwe n'indwara, abandi batera indwara z'imitima. Reka twemere yuko nkuru zayishwe na COVID. Ese ntabwo undi yafata mezire zo kwirinda ku buryo yagumana politike ye, ariko niyo COVID akayirinda? Birashoboka n'ibishoboka kumva yuko abakuru b'ibihugu babiri batashyigikiye politike ya West ku bintu bya COVID, bose bapfuye, harabagira amakenga, harabakwibaza bati how come, harabakwibaza bati bino bintu noneho ntabwo byoroshye birakomeye. Ariko ku rundi ruhande OMS iraza kuvuga iti twarabivuze COVID ko ari icyorezo, aba bagabo banze kwemera ko ari icyorezo. Serugendo, ujye ufite ijambo, ntabwo ukeka ko bifite icyo bihinduye muri politike ya COVID mu gihe abakuru b'ibihugu babiri bavuze ko batayemera, bose bitabye Imana tubabuze?
Serije, bifite icyo bivuze, kuko hari n'ijwi ryari ryatangiye hariya muri Tanzania, ryaba ari abihaye Imana cyane cyane bo mu idini rya Gatolika, abayobozi baryo bari batangiye kugenda babivugaho yuko bari kugenda babona impfu nyinshi, bari gusomera misa abantu benshi, ku buryo bakekaga yuko COVID hari. Ariko umuntu atagombye kuvuga yuko idahari, ko hari ingamba zigomba gufatwa. Nubwo nanone uko abayobozi babivugaga bavuga bati hari, ntabwo twebwe twagombye kugendera mu byo abanyamahanga bari abanyamahanga bo batubwira byose, ariko ikigaragara ni uko ubu noneho bazagerageza kubitekerezaho, kumenya uburyo icyo cyorezo, bakavuga ati icyorezo kirahari, dushobora gufata ingamba zijyanye n'uburyo natwe tubayeho, ariko tukagerageza kuba twabwira abaturage yuko gihari, ko hari uburyo bundi bashobora kuba bakwirinda, ingamba zigafatwa. Nubwo utagenda ngo ukore byose iby'abanyamahanga, iby'Abanyamerika, iby'Abanyaburayi bakora, niba bafungiranye abantu ukwezi ngo nawe bafunge ukwezi, n'abafunze abantu umwaka ngo bafunge umwaka, kandi nta kintu baha nta kintu ufite ku buryo ibyo byose nabo baba bazagerageza kubabwira bakaba ndatekereza ko ari icyo bizahindura nko kubabwira yuko bakomeza kwirinda kugira nko gukaraba intoki ni ibintu abantu bashobora kugerageza bakongera isuku nko kuba bazajya bahanda umwanya kugerageza bakabongerera udupfukamunwa ariko ntekereza yuko ubu noneho bizafatwa bizashyirwamo imbaraga ubundi batari bashyize nibyo ntekereza ubwo igisigaye ni ukuzategereza tukareba nabo ibyemezo bifatwa urakoze cyane
Comrade. Reka tugaruke kuri uyu mwopoza Tundu Lissu niwe upresinga Kagame ko aridinga by examples ku birebana na COVID-19 akavuga yuko Kagame yashyize ikizere cye mu birebana na siyanse no gukorana n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo barandure nyine ikintu kintu cya COVID. Twitter ye rwose muyikurikiye mwabona ibyo yandikaho nk'umwopoza rero wari umwopoza wa CCM chama cha mapinduzi ndibuka ko ari muri Chadema we nibyo amatora n'ibindi byose bimaze iminsi bitambutse muri Tanzania yamye nyine ubona yuko usibye ko muri Tanzania bavuga ko ari umuntu w'u Rwanda ibyo nabyo n'indi politike ya regio ya karere buri wese afite uko akora n'inshuti ze zimusupporting ku rundi ruhande urabona ko imbaraga bazikizemo ku kintu cya Magufuli muri iyi minsi cyane cyane muri ibyumweru bibiri kubera absence bavuga itagaragaraga. Madame Vanessa, mbere ko mfungura ngo telefone kubate ijambo kuri ingingo ya mbere, ibi wabisomye cyangwa wabibonye ku ruhande rwa opposition nyine uko ya iraninga cyangwa uko itangaza amakuru y'ubuzima bw'umukuru w'igihugu muri iyi minsi 12 cyangwa ibyumweru bibiri bishize, urabona yuko bo bari bayiteguye kandi bari bafite ukuntu babibwira abaturage nabo bati nyamuneka leta ritubwize ukuri niba umukuru w'igihugu yarishwe na COVID cyangwa niba anahari ariko tumenye uko byari bihagaze. Urabona ko pressure yari irimo kubuildinga buri munsi, opposition yakoze icyo nakwita akazi gasa nkaho kabwira leta ati mutwereke nyine aho umukuru w'igihugu ari.
Bona Serge, urakoze ariko reka manze mpere ko wavuze ngo jewe urupfu rwa John Pombe Magufuli n'urupfu rwa Nkurunziza ndabihuza kuko nubwo egome benshi bahwihwisha ngo ni corona nta mudogiteri n'umwe yabavuye ngo avuga ati twarabonye ndi corona n'ibyo abantu bishize ko kubera hari mu gihe cya corona. Ariko ikintu gusa nabamanze mvuge nuko bibiri tubwira ngo nta butegetsi na bumwe butavuye kuhoraho. Hanyuma rero ikica kiza guhuza aba bayobozi babiri barabayobozi bavuga bati ntitwoshobora gufata ingwara ngo tuwerekane ko isumbe ry'ubushobozi Imana. Ego mi ingwara irahari ariko twizere Imana isumba byose kurusha. Rero ntituratahura igituma Bwana Serge hofa abaprezida bagwanya bemera Imana bagatangaza publicly mu bantu ati twe turemera Imana bagahimiriza abanyagihugu gusenga akaba aribo bapfa. Hanyuma sinibaza ko ku isi yose aribo bonyine batuba barafashe ingingo zihuta cyanke zihimbaza abakoloni hariho n'ibindi bihugu byo byagiye bikwega amaguru ariko kubera ko ibyo bihugu bitashoboye kunyomoza abo bakoloni abo bayobozi babyo ntibitavye Imana. Hanyuma Tundu Lissu ni umuntu yahisemwo n'amandabitwa abakozi b'abakoloni n'umunyapolitiki w'umukozi w'umukoloni n'uburabona yuko ari kubafasha urugamba sinzi ko bamuhaye akazi ka house kitting canke akariko kose bamuhaye ariko urabona ariko aragakora neza. Gutwibaza Tanzania ugatwibaza umuyobozi nka Magufuli uca utangura kwiyumvira Tundu Lissu ko ata hantu na hamwe turamenya yayoboye tubone n'ukuntu iba yarayoboye ajya amajambo ayavugira iki nta kindi kiyamuvugisha atari praising his masters agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo masters ziwe zinezerwe kuko ujya is a willing slave nta kintu na kimwe ariko arakora kiriko gihesha agaciro Tanzania nta kintu na kimwe.
Madame Vanessa, nyemerera ngo urwego gato ubwo mfashe niba kuko ntabwo nkurikirana na politiki ya Tanzania cyane ariko amakuru mfite nuko yararashwe ntiyapfa aza kujya mu Bwongereza niho yabaga yagarutse jeho ni bibi by'amatora. Niba hari icyo ubizo nabyo wendo bidufasheho kuko mba mbyandikirwa ko ntago mba mfite afi kubiverifya imbere yanjye niba ari cyo ubiziyo byose wabimbwiraho anarwanyiriza Magufuli no hanze y'igihugu nabyo nagiye mbona byandikirwa bibaza bati ubutumwa amaze iminsi atanga busa nkaho we yarazi ku Magufuli atazakira
ego bwana Serge Tundurisu yararashwe arashigwa mbere yarashitse aho abantu zeye bajya ba MPs baba bamurasa ari mu modoka n'umudereva wiwe insoro 16 zose zimwingira mu mubiri ariko ntiyashobora gucikana baca bamuriza indege umugambwe wiwe barihuta cyane bamuriza indege bamutwara muri Kenya aho yamaze amezi menshi yabanza kuvurirwa yagiye kujya muri ibyo bihugu by'abakoloni mu gihe yaragiye gukora therapy ibintu bya operasiyo byose byishye yabikoreye babimukoreye muri Kenya ubwo rero kuva aho yaciye atangura gutwaza leta avuga yuko ngo leta ariwe yamurasishije ngo ariyo urumva yuko iyo operasiyo yari iya government haba rero ubishi hagati yabo ba yama batera amajambo kuko umudereva yaramutwaye we ntacyo yabaye ariko Tundurisi yaramutorokeje nta muntu n'umwe ubu azi ahari ariko leta avuga ati nibazane uwaragutwaye we yababonye abo bantu bavuge nawe akavuga ati amazu tubamwo arimo amakamera nta kuntu ubana n'amazu gushika mu rupangu ngo muvuge ngo mukeneye umudereva wanjye kandi kamera mwari muzifise anyway urumva n'ibintu bya politike by'akajagari ariko Tundurisu ariko akina politike ariko yitwara nk'aba abasireve ba kera bihomese ku bamasitazi babo uko bahora bitwara mu gucomekeya bene wabo bari mu buja ariko yitwara nk'umunyapolitiki azahindukira akagaruka kuyobora Afurika biramaramaje kubona Tundurisu yubahukaga hayagiza ngo Kagame ngo yifashe neza kubera iki none atahungiye kwa Kagame nimba Kagame yifashe neza kubera iki yagiye kwa bashebuja babo bakuru Tundurisu na Kagame nicyo kimwe nta na Tundurisu ari nk'amwahirahiriye icyo nzi cyo ntibizokwigira bikunda kuko nta mutanzania n'umwe azahijwe Tundurisu ariko ari nk'amwe Tundurisu ayoboye Tanzania nta kibuza yo yitwara nka Kagame neza cyane yo idandaza kujya nyene Tanzania bakajya mu magume gusa nyene ibintu baba yo amanyepolitike y'abanyafrika barabe neza uburyo bihomeka ku bazungu cyane gusumba uko begera abirabure bagenzi babo cyanke abo mu bihugu bavamwo kuko iki gihe generasiyo iri kirakura ni generasiyo icanye cyane ku maso niko mwe abanyarwanda mu bivugana gucana ku maso n'abantu bakerebutse bakurikirana politike bagakurikirana kila kintu abantu rero bitwaza ibinyoma bakitwaza ibintu bitorohereza abene gihugu bwana Serge mu bihe bidaza nta ntebe bazabafite muri Afurika urakoze
urakoze cyane madamu Vanessa kuko nakurikiye nyine ibyo yandika ku mbuga nkoranyambaga muri ibi byumweru bibiri bigaragara ko nyine we afite ikintu wenda yarazi afite ikintu yarazi ku buzima bw'umukuru w'igihugu ubona yuko yarazi ko atazakira njye niko nabifashe nk'umuntu ubikurikiranira hafi ariko buri wese afite ukuntu abireba ku giti cye
nshyiremo akajambo gatoya ku by'ukuri biraboneka Tundurisu wamenga yarazi icyo yakoze kuko urumva yuko ahantu yarategewe bategera Dr. Pombe John Magufuli haraho ku rusengero rwa Gatolika Gatolika nayo tutabeshanye abasenga muri Gatolika bambabarira ariko nibahitamo gukurikirana ibya Gatolika neza ntabwo ikiri dini kwiye isigaye ari power politico yaba bakoloni rero kuba Tundurisi yaguma avuga ngo Magufuli ngo aheze ngo bizibatajya ku rusengero ukamenga ni landevu bahanye byarerekanye neza yuko hari aho hantu ku rusengero yasenga hakwiye gukorwa investigation iri deep bakamenya yagiye gusenga ni bande bamwiyegereza kuko biratangaje kumva bari bazi n'itariki aherukiraho ku isengero ntibavuga itariki aherukira mu ofisi we ntibavuga itariki aherukira urabona ko hari umuntu aguma atembera mu bantu kuraba ibikorwa ko babikora neza ntibabavuga ku rusengero gusa birerekana neza yuko hari ikintu aho ku rusengero bahazirikiye ariko vuga na Serge ku by'ukuri nshima cyane yuko Tanzania abayobozi ba Tanzania uko babyifashemo kose igenda bashimira guko abayobozi ba Tanzania batweretse ati naho bamugihe cy'amagorwa si ngombwa ngo upfe ufukamira uwakujya kaje gupfa urugabo nk'abashinga ntahe bakifatamwo ibintu kwerekana icyo umwirabure cyangwa umunyafurika gitigura nicyo aba bayobozi ba Tanzania bariko baratwereka kuba bataretse ngo narrative itwagwe n'abakoloni n'abambari babo baba sell out ngo n'abanyapolitiki ariko bagayitwara uko bashatse ndetse n'abidoga ngo yoba ngo yari yaramaze gupfa bakabihisha nubwo bihisha bakabanza kugira narrative y'abayipanze igafa cyerekana uba afite power bwana Serge kandi hari benshi muri aba bariko bavuga nabi Pombe Dr. Pombe Magufuli batazigera n'umunsi n'umwe bibukwa bamaze gupfa nubwo bokwibukwa bazokwibukwa bavumwa ariko uyu twese turiko turamuririra abatanzania n'abatari abatanzania twese twamubona nk'umuperezida twiyumvamwo twifuza kandi tukaba twanasemerera dusaba abarongozi bacu kumurabira ko bagafata ku karorero rero urumva ni intwari ku by'ukuri kandi ndazi n'aharuhukiye aranezerewe bona Serge urakoze
urakoze cyane Madame Vanessa hari ubutumwa bwinshi ndi kwakira kandi rwose tugomba kubasemera mu kumva icyo abantu batekereza uyu yaragira ati Serge ntibishoboka ko perezida wenyine muri ekipe ye y'abantu barenga ijana meme garde du corps meme sa femme habura n'umwe urwara urugero Trump igihamya nuko twamenye les membres de son équipe barwaye kandi kuko nibyo reba igihe Trump arwara urebe abamurinda barwaye nabo muri White House barwaye ubwinshi bwabo ati niyo gihamye igaragaza ko yari arwaye COVID ati solution ati nge sinemera ko ari COVID yishe Pierre na Pombe ubwo ni Pierre inkuru nziza na Pombe Magufuli ni itekerezo cya uduhaye ariko leta ntabwo ivuga ko ari COVID iravuga ko ni indwara y'umutima rero ubwo ariko bandi bati ni ibyuririza ibindi bijya kuri ya ndwara y'umutima urwaye ukaba nyine witabye Imana ku mirongo ya telefone reka twakire mwe mwamaze kugera hano kuri iyi nkuru ya mbere twumve icyo mutekereza kugira ngo tugende tugana ku nkuru ya kabiri mu kanya hari bagenzi bacu hari nimero reka mbanze mvuge nimero inyiza nyuma mwitegure kugira ngo tutaza gushakisha abo muri bo kandi mudashaka n'ijambo hari 6698 turagura mu kanya hari 6648 hakazana 9-3-7 duhere kuri 6998 ikaze mu kiganiro
urakoze cyane Serge nubwo bitoroshye kugira ngo ngire icyo mvuga kuri perezida John Pombe Magufuli n'umuperezida nakurikiye politike yiwe yo muri Tanzania bituma ndushaho gukunda Tanzania nubwo nari nsanzwe nyizi kandi narayihabaye ni ibintu byanteye agahinda cyane reka maze nihanganishe abatanzania cyane cyane abo mu mugambwe CCM n'impirimbanyi za demokarasi zose zo mu karere ka Afurika zifuzaga kuhoza Afurika kaba nihanganishije cyane abakunzi b'ibi bari hanze Tanzania mu migabane yose y'isi kuko nzi ko ari benshi cyane kandi Imana imuhe iruhuko ridashira kuko yakoreye ijoro nzi ko azaribona reka nkomeze none Perezida Pombe Magufuli ni perezida kuva korona yatangira yarwanijwe n'abazungu ndetse se kuva korona yatangira kuva agiye ku butegetsi yarwanije ikibazo cy'abantu bitwa bampatse ibihugu yarwanije ikampani ikomeye cyane yari iy'Abanyamerika n'Abanyakanada yatwaraga amabuye y'agaciro ikayorana n'ubutaka bwose yari igiye kumara umusozi wose intara ya Gahago itwara ubutaka n'amabuye byose igatwara ikagenda igasuka muri Kanada iyo yabaye intambara ikomeye cyane ubwo tundi rusuri kuvuga niwe yari umuroya niwe yaburaniraga abo bantu ubwo rero amaze kugira amaze kumamaze gusiraho inteko y'abacama y'abaroya bakurikirana ubw'ibyo bw'aya mabuye n'ubwo butaka baje gutsindira hasi miliyari ijana miliyari 300,000,000 z'amadolari bagomba gusubiza muri Tanzania bagomba guha Tanzania ariko bumvikana yuko bazagira bazabaha baza ikompanyi yabo izabananya ikora ariko igacukwa ikatwara amabuye gusa ariko bakagabana 50% to 50% ariko ya 50% y'abanyakanada ya kampani ikariha tax cyabaye gikwasi ajombye aba bantu bari barasumbaga ko bishakiye Tanzanite zahabu n'andi mabuye yose muri Tanzania ni menshi cyane bakaza bagasuka muri Canada basomba ubutaka bakagenda bagafakira mu mameri bandi bagatwara mu ndege bakajya kuyungurura iwabo n'ubutaka bakagumana icyo rero cyari ikibazo kuri Magufuli ari nayo mpamvu Magufuli manda yaramaze manda y'imyaka 5 ariko nta gihugu cyo mu kiburayi yatembereye na kimwe ntabwo yigeze agiburayi na Afurikani yatembereye kugira ngo ni ibihugu bitarenze 2 hari ni u Rwanda na sinzi n'ikindi gihugu yayoboyemo inama agiye kuba umukuru wa sinzi ari yeshya ntabwo byibuka neza ibyo rero byatumye Magufuli agira abanzi benshi cyane ikintu rero bavuga ngo Magufuli ngo yishwe yapfuye kera ni ukubeshya kuko muri Tanzania dufite abantu benshi bariyo tuvugana nabo bari Dar es Salaam babona amakuru ku buryo bwihuse ntago Magufuli yigeze arwara ngo arware gripe ngo bamupime abanze rekada yafashwe bukwi na bukwi ariko bahita bamujyana kwa muganga ariko byakozwe n'abantu bari babizi kuko bari bamaze kubitangaza Magufuli yapfuye kandi Magufuli ari muzima atari yanarwara icyo gihe ubwo rero ntago abantu ntibajya gushakira kure cyane dufite ikibazo gikomeye cyane kuko abanzi ba Afurika n'abanyafurika bonyine ubwabo ntago ushaka kumbwira ko umuntu ashaka kumbwira ngo ari kukuzanira inkingo iwabo bari kuzanga bari kuzihagarika batazikeneye wakakubwira ngo ni ruzima muri Afurika noneho perezida yavuga ati ibi bintu ntago bikwiriye ko twifungirana mu nzu iyi korona tuzabana nayo nkuko tubana n'izindi virusi zose akaba umwanzi kibazo dufite abantu OMS ni ikintu abantu bagomba kwitondera no kumenya icyari cyo ntago numva ukuntu ushobora kwicara muri ofisi n'abadokiteri n'iki byose ngo urukingo ni ruzima mu gihe wicaye i Burayi ibihugu birenze 10 by'i Burayi byarwanze bagakomeza bakaruteragura abantu mu bihugu bitagira ubutegetsi ibihugu by'u Rwanda Somalia like that na Congo na Congo ari Congo yaravuze ati ntabwo dushaka nimusubirane icyo ni kibazo gikomeye cyane serivisi turasaba ko abatanzania batweretse ko batanzania nta kibazo bazagira bafite ukuntu batse inzego z'ubutegetsi bwabo itegeko shinga ryabo bazaryubahiriza ahubwo ni Kagame nawe nasoka ase tumubone kuko nawe bavuga ko yapfuye ese no yaba ariho nasoka ase tumubone cyangwa batangaza ati yaragiye ryararangiye kuvuga ngo twamubonye kuri video ngo ari mu nama ari kujya nabyo ntibihagije ibyo ngo yagiye gukingirwa twagiye tubona amavido acicikana na Habyarimana we kumukingira yapfuye kera ibyo rero turasaba ko abantu ndazi ko rwose hari impundu hari agace k'abantu bo mu karere k'ibiyaga binini bari kuvuza impundu ariko Magufuli agiye nk'umugabo n'uzaza azaba ari umugabo Tanzania izarinda ihenuka igizwe n'abagabo nta tundi rusazi rya twanagera ku butegetsi bwa Tanzania abantu bameze gutyo icyo nzi ko ubutegetsi bwa Tanzania rwose ntago mu minsi itarenze itatu barabaduhaye perezida ujyuze mu mategeko kandi abasirikare bose bazamukubitira isaruti kuko saba abasirikare ba Magufuli na abasirikare b'igihugu na polisi bose bazamukubitira isaruti na abapolisi b'igihugu saba polisi ba Magufuli Magufuli agiye nk'intwari Imana muri ko ridashira yatweretse ko muri Afrika umuntu ashoboye Tanzania yuba ibintu mu myaka 5 urwanda rwirwaga rwirata rutigeze rugira n'umunsi n'umwe murakoze
urakoze cyane ugize neza ku bisano byiza duhaye ntabwo nzi ikitegeko nshinga rivuga rya Tanzania ariko nabonye ibyandikwa ku mbuga avuga ko vice president ari witwa president akarangiza manda ye niba ariko biteganyijwe andi matora azaba mu 2025 niba ariko biteganyijwe nabibonye kuri social media ntabwo nzi niba rukuru ariko nabonye abantu babyandika hirya no hino reka tujye kuri mugenzi wacu wundi watijambo ndakeka ari Alexis niba mutwumva ikaze mu kiganiro
alo bwana Serge ndagushuje muranyumva neza
tugwa ikaze kuri mugoroba
urakoze cyane kunyakira na suhuze na bagenzi awe muri kumwe Denis Rugendo na mushiki wacu suhuze ni umuvandimwe uvuyeho uduhaye information nziza nkasuhuza n'abantu bose badukurikiye mu by'ukuri nanjye nagira ngo nangire nihanganisha abatanzania kuko abatanzania babuze umubyeyi burya perezida ngiye mubonamo nk'umubyeyi w'igihugu kuko yari umuperezida w'intangarugero wakundaga abanyagihugu be nk'uko duhora tubivuga kenshi ntago nyakwigendera agiye atarigeze yicara muri iriya ntebe ngo amere nk'abandi bantu bayigeramo bagahindura igihugu mu imigabane yabo Serije hari ibintu wenda ngira ngo mvugemo mu buryo nka butatu ndahera ku kintu cy'uriya muntu uvuga ngo ni umutumwa w'Imana n'ibiki byose ibintu byabayeho nuko wenda uyu munsi tubita ngo abahanuzi n'ibiki ye ndagira ngo mbabwire nk'umuntu w'umumizirima ngira ngo n'ubushize narabivuze abantu bahozeho intumwa y'Imana Imana ihe amahoro n'imigisha yakira ubutumwa bwa mbere yabifatiwe ahantu mu musozi yaririho igenda igarukana ubwoba n'igihunga cyinshi cyane igera iwayo nibwo umugore wayo yayirebaga ihunuka nameze icyo yamubwira gusa ngo amufunike imufunike imufunike ibwira umugore wayo nibwo yarebye abona atari ibintu normal yarazi ku mugabo we intumwa y'Imana arangije ajya umugore ajya kubaza umuntu w'umusaza wari uriho urumva n'umusaza n'umuhanuzi iyo ni inkuru yabaye abamizirima bose bayikubwira barayizi ino mu gitabo cy'Imana ngira ngo niba nibuka neza nibwo uwo mudamu yagiye kubaza uwo muntu mukuru w'umusaza w'umumenyi nibwo yamubwiye genda umugabo wawe n'ubuharamuka ukuyeho igitambaro mu mutwe niki ukamufungura ukamubwira ngo uwo muntu uramubona ko yabonaga marayika Gabriel Jibril noneho nibwo umugabo madamu w'intumwa y'Imana yasubiyeyo aragenda ko yambwiye n'usanga uwo muntu amubona atamubona ukuyeho igitambaro cyawe mu mutwe umenye ko umugabo wari intumwa y'Imana nibwo yasubiyeyo kuko arabikora asanga ibyo nibwo intumwa y'Imana yatangiye gukora iki urumva ko hari abo bahanuzi bahozeho wenda umuntu ashobora kutabemera ijana ku ijana niki ariko bahozeho ikindi navuga kindi kuki perezida arwara koko bakamuhisha ese ni ikibazo gikomeye cyane kuki bahisha ko perezida yarwaye niki n'ibiki byose byenda bishobora kuba ari uburyo bwo kumucungira umutekano bishobora kuba ari uburyo none ibyo tubishyire mu rwego rwa politiki ngewe nzi imiryango sumwe sibiri babyara umwana akavukana ubumuga akaba mu cyumba akazarinda apfa mukazajya guhamba mwumva ngo kwa kana kabapfishije umuntu mutarigeze mubona uwo mwana niki njewe nzi kwa mubyara wanje byabayeho naje nakarumba ko nanye nahindu no muri famiye naje kumenya ko bari bafite umwana w'ikimuga yaramaze no gupfa urumva ibyo bintu ntago tukwiriye kubigiramo igitangaza umuprezida ashobora kumenyekana ko yarwaye uwo munsi ashobora no kumenyekana kuko n'imiryango irabikora ibyo ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane ikindi Serge hari ikintu wavuze ngo abavuze ko yapfuye bakuriye gufunga ariko se noneho ya freedom speech tuvuga irihe ubu na idama nge noneho nawe tuvuge ko bamufunze bamufungiye kuri ko yavuze ko Kagame yapfuye ibyo nabyo ni ibintu nabyo bitumvikana ko ni freedom speech na ntabwo igira umupaka ushobora kuvuga ibintu byari byo
wanyumvise nabi navuze ko abantu barimo kuvuga ngo abantu bafungurwe abafunzwe bazira yuko barimo gutangaza ko yapfuye abantu bari bandika ngo bafungurwe kuri social media ariko nani rukumenya ngo itegeko rivuga iki ku bintu nk'ibi ngibi nge ntabwo ndi muri Tanzania turumvikana rero angaha
ana rwose Serge nago aho ngaho rwose muveba n'iki wenda nibyo nawe wumvise ariko abo bantu umuntu akwiriye gufungurwa ko nta muntu washiriweho umupaka kuvuga ushobora gukora ushobora gushirwaho umupaka ariko kuvuga ni freedom speech nta mupaka igira ikindi njyewe nanjye ndemera covid pe ishobora kuba ihari ariko covid uburyo ihari ntago ariko abantu bayikabiriza covid iyi covid ni ikintu cyakozwe kandi cyakozwe kirimo politiki ko niba hari ahantu hari corruption kuri ni isi dutuyemo nibuke ko uyu muprezida nyakwigendera ugiye nkuko Vanessa bivuze niki nkuru nziza kugeza n'uyu munsi nawe ntago turamenye icyamwishe nkuru nziza yari umuntu w'umusportif kandi byamaze kugaragaza ko abantu bo sportif kuba bagira kuriya ni ibintu bikomeye cyane ariko uyu munsi wageze nta muti na rukingo ariko ikintu cyo kigaragara nuko uyu munyakwigendera yarayirwanyije yerekana video zirahari yerekana ngo yabatanze amasempo y'ipapayi sinzi y'iki n'iki byose baragenda basanga ngo bifite ngo sinzi ngo covid babyitira n'iki ngo ibi n'iki ari sempo y'ipapayi bayitira sempo ya Alex ari sempo y'iki bayitira ngo ni sempo ibyo bintu byose urumva ko hari ikintu kirimo politique muri ibi bintu ni nayo mpamvu njyewe nk'iyo ndebye mbona ko kaga n'umunyabwoba wa mbere ubaho bakubwira ko urugamba rwo kubohoza u Rwanda yari ari mu ndake kurinda arangiza ni nayo mpamvu koko ari hatagaragara kubera ko iki kintu arakizi nawe ashobora kuba agifitemo arakizi afite information zacyo niyo mpamvu abanyarwanda kuko izi nkingo barimo batera abantu ziri kunuza ko harimo ikibazo ari dangerous ku bantu ariko ntago abantu bashaka kubyumva iki kintu kirimo politike iki kintu kishobora kuba kiriho nongere njyewe mbisubiremo gushyira nabivuze niba iki kintu kivurwa na tungurusumu kikavurwa na jinja n'indimu ntago iki kintu cyananira isi yose abadokteri bariho n'ibiki byose kuba bakivura ariko iki kintu kirimo politike so nyakwigendera nagende agira iruhuko ridashira yabaye intangarugero ku Batanzania ko asize urugero no ku bandi bantu bifuza kuzaba abayobozi bazaba abayobozi bakunda abanyagihugu babo bwana Serge urakoze cyane
urakoze cyane Alexis uravuga uti kaga afite amakuru nta kunata yagira none se Tedros wawe MSC kwari wamushyizeho ko yamuhaye byose yaba muri kampanye yamuhaye indege aguruka isi yose yiyamamaza nonese niwe ugomba kumenya amakuru ya mbere niwe wamushyizeho niwe washyizeho mushiki wabo agomba kumenya amakuru ya mbere niwe information za OMS agomba kuzibona mbere y'abandi wa mugani ugize neza ndumva icyo kintu waruvuze ndumva ko nagomba kugashimangira ko ngako kuko yatoresheje Tedros amushyirariya urumva rero agomba kumuha amakuru on a daily basis ku buryo yigumira mu ndake nyine niba ari ngombwa kumwe na telefone twakire 9-3-6-7 ikaze mu kiganiro
murakoze kunyakira ariko muri ko nyuma
turakumva neza mushinga naye.
Murakoze kunyakira. Hari ibintu kose yababaze, hari hagahinda kabisa. Yababaze kubona uriya mu president wa Tanzania apfa. Birababaze kose uriya mu president yari kitegererezo muri kare ya karere kose mbere no kwisi yose. Ya mpreezida da sanzwe ya kozi vinu uba kuisi, kuisi na chugwe yenye narabonu muna habikoze muriri ya mnyaka ya kozi. Umuna habugishi chukuri ulezi vinu Makufuri ya kozi mnyaka itanu. Itanu. Na hano muri Amerika na haje wako. Mnyaka itanu. Habugishi chukuri. Niyo mambu wona bamuhagurukiye hasi kubura hejuru kuko bashatse no kumunyuranya n'iki kiringo cya kabiri uko babona ko bagize ubwoba ati natoko kiringo cya kabiri Tanzania izahita itambuka nino mu Burayi bashaka kumunyuranya n'iki kiringo babona ko bari basizeho tondo bisongwa bari wa murwanya bari watorwa n'ibiki ikibabaje rero uko n'abantu tumeze Chunduri se yaramaze kuvuga ati je ni mara gutogwa biriya byose yakoze nzabisenya. None umuntu asenye igihugu mu cyukuri adashaka igihugu itere imbere uyo muntu n'umuntu ki no kwifuzwa mu gihugu ngo atoro. Rombe cyo kintu. Rasa rero mu byukuri Magufuli ababaza abantu benshi. Kandi itsaryiwe huko uri amusiki wacu yamaze kubivuga Vanessa ya rurahuye no rwankoro nziza runziza ko ntayapfuye no kuntu Makufuri yapfuye umuntu agereraniza kabi akabisusanya ntabwo biri kure na kure kandi abo bantu nabantu bagwaniza ibintu cyo kugarana abantu ngo bi deplacement bagire gute bahuhura abantu bati ego corona tugomba kuyirinda ariko abantu ba bakore mukabo ingaruka urayibonye ntawe tinya kubivuga kuko ahanini nicyo ikibabaze rero nuko mu bantu batangazije ko ngo yapfuye nuri yatundubise ari mu Bubiligi n'u Rwanda
ari mu Bubiligi cyari mu Bwongereza nge mfite amakuru ko yaba ari mu Bwongereza
ari mu Bubiligi yaba yaragiye mu bundi bundi buryo naho bundi yahungiye mu Bubiligi apfa muri Tanzania yahungiye mu Bubiligi kireke yaravuye yo birashoboka asi birahobaje rero kubona amenya makuru ari hariya n'abantu bari hafi ntibarayamenya ese u Rwanda rwo rwabimenye rute icyo ni kintu rero cy'ikibazo abantu b'abanyabwenge ngaho baca bagereranya bakareba ibintu n'ibindi none Tanzania ibaye intwari kuko mu president wabo arapfuye kandi barabitangaze ko yapfuye. None u Rwanda rwo ruzodutangariza ryari ko Kagame yapfuye ko tuzi ko yapfuye atakibaho. Ruzodutangariza ryari. Cyane ni kibazo none akabazo na akabazo. Ko bazadutangariza ryari mu
bazabitubwira ako kandi kamushiramo.
Wo tuzi mwako hete yarapfuye. Ubuse yere mu byukuri rero navuga ni tundurisho uriya n'umugambanyi yagambaniye igihugu muri make tundurisho uriya afashe Tanzania yaba nk'u Rwanda ubutegetsi bwiwe bwaba nk'ubwa Kagame hanyuma rero nkaba nabatera kamo mwebwe abantu muri hanze nk'abantu babapfutishiye mu byukuri muhaguruke murwanire abanyarwanda abanyarwanda barasize hari aho nakurikiranye amakuru ku mugoroba mukuri bavuze bati icemba ibintu byabaye mu 1994 turabona byongeye gutangura nanze ndabiraba ngasanga arije kabisa abantu barahera mu Rwanda ubu hariho speed yo gukingira abantu mu minsi ibiri bakingiye bamaze gukingira 600 by'abantu kandi bateganya gukingira abantu mirongo itandatu ku ijana n'abantu bangahera kandi abo bantu dukurikize spidi bafite bituma nuko bazi ibintu bari gukora bashaka gukora vuba vuba ntihagire ikibahagarika bari gukoresha spidi kugira ngo icyo giti kibakigereho nimudahaguruka kurwanira abantu barashyira mu Rwanda barahera kandi hari umusore yitanze mu Rwanda arahaguruka kandi ni n'umwarimu arigisha yavuze ati bankingiye zenda bankira nishanze nirwariye n'urukingo bampaye rwaranguye nabi ndabibabwiye ntibanyumva ahubwo umukuru w'akarere niwe yahise ansorera arantwara baramukingira ati none ubu mfite itiro iyo bigeze saa munani z'amanywa ndasizira itiro ridasanzwe kandi ibyo habujya harabimbaga rero abantu benshi bari gufatwa ku ngufu bakagenda ku ngufu baza gufasha abantu mubabwire kwikingira kabisa bitari ibyo abantu barasha abantu babyanye mubwirisha abantu babyanye ririmo rwose ntacyo baba ntacyo baba rwose ntacyo babatwara umuntu arwanya ubuzima bwiwe nta kibazo urwo rukingo rwo gufata abantu ku ngufu ni urukingo nyabati ngarukiriza aho ngaho
urakoze cyane mushinganahe abadukurikiye barashimangira ko Tunduru Lissu ari mu Bubiligi amakuru nahawe rero bambwiraga mu Bwongereza urumva ko amakuru arayafite neza urayakurikirana cyane mbashimire mwese mwo kunyandikira muti ari hano mu Bubiligi muzi ko ariho aherereye ndagira ngo tujye ku wundi muvandimwe ndakeka sinzi niba kane gatandatu karindwi zero muranyumva
yego ndakumva Serge
ikaze mu kiganiro
yego murakoze cyane mwene wacu Serge manze kubashimira mwese ngashimira na radio itahuka n'ukuntu mwitanga mu gufasha abaturanyi banyu aribo babanye nagomba ndabasabe gatoya manze ntange message mu giswahili ku batanzania ko itanzania n'igihugu twabayemo ururimi rwabo turaruvuga rimwe na rimwe dushyitseyo tuba nka bene igihugu kubera ururimi rwabo turuvuga sinzi ko mwumva ako kanya nkatanga mesaje ntoya mu giswahili ngacabura kubandanya mu kirundi
ijambo ni ryawe rwose uko ubitekereza
ya murakoze nachukua nafasi hii kwa kutoa salamu zangu za rambirambi kwa wenzetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na wananchi wake wote kwa kumpoteza rais wao ambaye ni rais wetu mpendwa sana Joseph John Pombe Magufuli, mpenzi wa watu, mzalendo, mwana Afrika ambaye ameinua Tanzania na kuifikisha kwenye sekta nzuri sana ya kiuchumi na kisiasa. Acha nitoe salamu zangu za rambirambi pia kwa watangazaji habari wa kwa mfano Isaya Benson Makilembe na watangazaji wote wa Global TV. Hawa ni wazalendo kabisa, ni wazalendo sahihi. Kumpoteza Rais Magufuli ni pigo kubwa sana, sio tu kwa Watanzania bali kwa wana East Africa wote, kwa wanajumuiya ya Afrika ya Mashariki. Sote tumepigwa na butwa kabisa, na tumekosa kusema hapa, nikitamuka nakosa hata maneno ya kuelezea jinsi gani nina majonzi na maumivu kwa kumpoteza Rais Magufuli. Tunakumbuka kipindi rais wetu Evariste Ndayishimiye alivyofanya ziara yake ya kwanza tangu achukue uongozi wa Burundi, ilikuwa mkoani Kigoma. Amesema, wewe Rais Magufuli, wewe ni baba yangu. Kwa upande wa Warundi sasa hapa, nachukua nafasi hii kwa kuwaelezea Watanzania wote kwamba tumempoteza babu, tumempoteza mpenzi wa watu ambao ni babu. Sio tu rais wenu kwa ujumla, ni rais wa East Africa yote kwa ujumla. Kwa mantiki hiyo nasema poleni sana, kilio chenu ndio kilio chetu. Asante sana, reka ngaruke mu Kirundi. Ya murakoze cyane mwene wacu n'abandi bene wacu abakurambere bose na mushiki wanje Vanessa ngaho. Ninawe wambira tangwe kumba rino nkuru numva ndacisa umugongo ukuntu ino nkuru natangwe kubona ko ibintu bikomeye muri Tanzania ni kuva umunsi wa mbere mutangwe kubivuga mu bintu kiro tubita kunoganuga urya mugoroba mutangwe kubivuga burya byavya tangwe gutangazwa na Tundu Lissu. Tundu Lissu nkuko mwamye mu bivuga ari mu bubiriki nayo masaha 16 bakubarira yakubiswe harimo ikinamico kubera ndakurikirana ibiganiro byo muri Tanzania ndakurikirana na maradio muri Tanzania kuko umushoferi wiwe amasasi yatumbere aho yari yicaye ntiyigeze apfa ntaniyigeze nakomereka Tundu Lissu naho avangwe yakomeretse yakomeretse urusase rumwe no bari isasi zibiri zamufashe kuguru gusa no kuvuga ko uwamuratse yari adushari mu gukora ko barakubarira mu giswahili bavuga ngo risasi zarasharasha no kuvuga arasharasha ariko kujya bazihuha kujya kwimvura bavuga ngo iwetu pigwe risasi zarasharasha ambao ni 16 zikupate kwenye mguu na dereva wako abaki salama utaderezeaje ati uwo bisigura gute ukuntu barasa batumbera hano musoferi bakabasunikira ku isasi zigira amasasu uko mvuga mu kinyarwanda agera kuri 10 wewe gusaruka kukwabura kugufata kugura kabare bakomeretse nuko no kuvuga rero aho murasi icyo gihe yaciye avurwa muri Kenya ngo ko mushikanje bivuze aca yunguruza mu bubiriki bica bikwereka ko ukundi bubiriki buri mu kumukoresha bica biguha isura y'ukuntu politiki ya Tanzania yabampatsa ibihugu nk'uko muvyita abo twita ba rugereka ukuntu ugeze ku rundi rugero ikindi nacyo tumaze kumenya nuko imizi y'umugore wiwe n'umunyarwandakazi nabyo bica bikwereka igituma aguma yibereye mu bubiriki ari hari gukorera okay bafite demokrasi no nziza ba Tanzania aho ba amatora bereye yari atari yamamaza baramureka aranafata n'aba bantu bari bagiye kunamira nyakwigerera Mukapa aragerageza kwinjiramo arababuza rwose cyose kirakwereka ko yari umwasi wa Tanzania baramureka aritoza naniwe aravuga ati aya matora sida yemeye ibyo mwakoze byose mwibye amatora baramureka abonye ko amagari abanyagihugu baje mu barabara banga ibyavuye matora ari byo byari byashikanye ku butegetsi uyu muhisi wacu John Paul Magufuli baramureka arabikora naniwe yasubira mu bubiligi iyo asanzwe ari kwigutora guhabwa imyitozo yo kuza kuvuruga Tanzania rero impfu nk'izi novuga ko zifise ipica nziza cyane turavyuhe kwa guhitana imboneza yacu yamaho mu Burundi n'uruhitanye Magufuli bose avuga ni mitima ni mitima mugaba abansi bari hanze barimo abampatsa ibihugu bati ni coronavirus bisha je ndi kukubwira coronavirus ni nka malaria ni nk'inkorora ni undi muzungu ni wambaye ati no coronavirus hano si n'ubwo ni umuyitsinya ni nka flu ni nawe yasabwe kumbarira ko flu hano muri Amerika yica abantu benshi cyane gusumba abaturi mu kuvubwirwa bicwa na coronavirus rero kubona rero aho nubiye ko Tundu Lissu yatangwa kubitangaza za RF zigazi zimufasha ezo mu Rwanda zikavuga na cyenda ngo kumusegera navuze ati ibi bintu bavuga birafise ikintu kibi ku buzima bwa John Paul Magufuli uce uraba n'ukuntu OMS yaheruka kumufata nabi atiza kuduha amahera yacu twamuhaye amamiliyoni n'amamiliyoni yo gupigira abantu coronavirus aguma yiyemeza ngo ni umukozi w'Imana ngo avugire Imana ngo nta coronavirus ihari ni nabyo bitutsi imboneza y'amaho yacu y'u Burundi yatukwa ni ukuvuga iki iyo rero aho maze kumvira Tundu Lissu ni watangwe kubivuga ibinyamakuru by'u Rwanda bica birakurikira televiziyo z'abafaransa n'izamongera zirakurikira nagize ati uyu mutama arahantu hagoye muri leta baragerageje kubeshuza barimo abaminisitiri banyuranye barabeshuza haragiza naho bagere batekeneka kwa kuri kwa kajambo gutekereka numva ahandi hantu baratekereka nabo nyine gatoya ngo aje kurahiza aba ambasadere n'abandi ariko biboneka ko yari yamaze kugera kura mu kiro tuvuga ngo amazi aba yarenze inkombe aho kandi rero kutavuga impfu z'abantu ba president nk'uku ariko bobo babaye abagabo nicyo kibona mu Burundi uko Tundu Lissu yanyarutse kubika nyakwigerera Magufuli ni nk'uko igice cy'abagwanya leta y'u Burundi bari mu Rwanda batangiye kubika nkuru nziza kuva ku wa gatandatu aho bamenyeye wamenga barazi icyo barimo gukurikira ni kujya k'umuntu yateze igikoko akaguma akurikira yacinjiye muri ka kagira okay ko kijayo murabe ko umutego usibu kugifatira kuvuga iki Tundu Lissu kugutangaza cyane urupfu rwa Magufuli hakiri kare n'ukundi abagwanya leta y'u Burundi bahungiye kwa kaga mu Rwanda batangiye kubitangaza kandi hakiri kare bafitanye isano mu rundi ruhande iyi coronavirus abayikoze nkuko bahinga barimo kuvuga ko ari bayowe Tanzania abayikoze urumva bayikoze nk'igwanisho kindi cyo bundi guhinga cyo kuba noze kate no kwinyegeza inyuma igikingirizo binyegezamwo mu kugira ngo uhitanwe n'ubwo bateguye cyangwa urundi bacavuga ati ni coronavirus mwishe ko yari yanse guhaga gufata ingingo zo kuyikingira abanyagihugu biwe mugiye kuri aba coronavirus muri Afrika si kibazo gikomeye cyane gusumbya malaria si kibazo gikomeye cyane gusumba za sida si kibazo gikomeye cyane gusumba inzara gusumba indwara zijya mu itamu kinyarwanda zimirire mibi indwara z'impiswi indwara zituma abantu bati kiza bwa nyuma uye kuraba ne ku rutonde w'indwara zirimo guhitana abanyafrika benshi coronavirus igiye kuyiraba kuri urwo rutonde mu rurabe neza urari yanyu hari zikomeye n'inka zine ibintu nk'ibyo rero nk'abanda bashimira cyane ku kuntu mwama muri mukurirana natwe abantu mu babaturanye banyu ari twita babanye no kundi radio yanyu iri mu kuduha umwanya wo gushikiza akababaro kacu nkaba ngiriye ko kandi nongera nka ngavuga ati pole sana ko namwe mwarabuze muri Afrika y'epfo mwarabuze bakizito bose n'abantu nabo nyene batubabazi iyo tubonye abantu harimo gupfa mu buryo nk'ubu birabaze cyane hama nkaba nabo basaba hamwe bishobotse mu turonderere muturonderere umumenyesha makuru abafasha Serge avuga igiswahili kugira ngo iyi platform yanyu izavuke muri Kenya izavuke muri Tanzania abantu bayumve muri Congo murakoze
ahubwo se waretse ugatangira ko numva ukivuga neza rwose nanyu kanyigisha na Vanessa numvise mukivuga neza mutangire amasaha ahari tugende dukorana kandi natwe tuzagira tukiga polepole njo mwendo
polepole njo mwendo bana nido hivyo murabiki birakenewe birakenewe mwofata training mugafata general nahuge muri Tanzania narahamara igihe kirekire ndiga amashuri ya secondaire yaho ndaciga
yes
basi rero ururimi nkunda kandi ururimi nago murabona ko rufite ikibanza kinini muri bijya bihugu byacu ni mu Rwanda urabona ko bene wanyu bakuvuga ngo ni siyasa ngo afande bijya byose bivuye muri Tanzania nabo nyene ngo kipindi urabona ko nabo ubugiswahili bariya muri kariya gatsiko muvuga ngo na gatsiko hariya kavuga iswahili nako mugishiremo musige mugo kimenya mu cyongereza muzi gifaransa na n'urugiswahili kiroroshye urakoze bwana
urakoze ndacyumva nyine ariko ntabwo ari cyiza cyane ni kimwe cya esprit ya bye twakuye muri Congo kandi gitandukanye n'icya TZD ariko tuzagerageza kandi ubivuze neza ku reka mbashimire ku banyandikiye bati Serge reba mu itegeko nshinga rya Repubulika ya Tanzania ku rupapuro rwa 25 basobanura nyine uko ubutegetsi buhererekanywa muri kankiyi ngiyi vice president rero azarangiza manda ya Magufuli murakoze kuba mfashije kunkorera ku kazi mukabishaka biri mu itegeko nshinga byanditsemo hari abandi batwandikiye hari uwambwiye ati kuva mu kwezi kwa mbere bavugaga ko u Rwanda rushaka kuroga abaperezida bane bo mu karere Museveni Uganda Evariste Burundi Magufuli na Kikwete hari n'undi nawe wanyandikiye ibintu nk'ibi anyibutsa urutonde rw'abantu kagashaka kwica nigeze kubona n'izina ryanjye rero ariko simbyibuka niba abakuru b'igihugu bariho ariko ibi byo ku mbuga nkoranyambaga nyine biraza kuriya ugasanga abantu babihugiyemo ariko iyo batangiye gupfa tukabibona kutajya avuga ngo byabi n'uburyo ntago byari joke ntago byari byo guseka urumva rero hari ibintu byinshi tubona ku mbuga nkoranyambaga tukumva yuko ari abantu baba bataye umutwe ba demai barimo gutesha abantu umwanya ariko iyo bibaye uravuga uti ntago ari gutesha umwanya abantu ubwicanyi baba bapanga nyine kugira ngo nicyo bita psychological warfare intambara mu mutwe babakora ugasanga bigiye ku mbuga nkoranyambaga urakoze cyane kubinyandikira uti ibintu nibyo gutekerezwaho ntabwo ari ibintu byo kubona umuntu agaceceka ingingo tuyimazeho isaha n'iminota irenga cumi n'ingahe munyemere tuyisubika ahangaha nitubona andi makuru ejo tuzabigarukaho ko ni inkuru ibiri mu makuru ntabwo twaye tuzajya tuyigarukaho buri mugoroba none tuyiye ku zindi ngingo twabateguriye Comrade Serugendo ndagira ngo nkugarukeho gato dushimire bagenzi bacu bafashe umwanya kuvuga kuri iyi ngingo ku kubahagarika ku nkuru y'akabaro nk'ibi abigoye ariko ndagira ngo tujye ku nkuru yacu ya kabiri Serugendo nagusaba niba ari cyo wavuga usoza kuri iyi nkuru ko twakira ibitekerezo byinshi ukaba wakurutira inkuru tukajya ku nkuru ya kabiri.
Serije urakoze cyane, ndumva twayiganiriyeho nasoza nk'uko natangiye nihanganisha cyane cyane abaturage bo muri Tanzania, nkaba nanihanganisha nabo mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika muri rusange, kuko twese buriya twatakaje umuyobozi wari uw'icyitegererezo, umuyobozi wari mwiza ku buryo ari igihombo, ariko ko nanone ubwo ubuzima bugomba gukomeza no gufata umwanya abantu bakamwibuka bagatekereza, kuko yitabye Imana nk'umugabo nk'intwari, yasize byinshi, yakoreye Abatanzania, yakoreye Abanyafurika n'akarere kacu, azibukirwaho. Burya rero nicyo cy'ingenzi, kuko naha twese turi abacumbitsi kuri ino si, ntabwo tuzayibaho ubuziraherezo. Ku buryo rero icy'ingenzi ari uguharanira kuzasiga amateka meza, kuzasiga ibyiza tuzibukirwaho, tugakorera ibihugu byacu, tugakorera abacu, ku buryo tuba tuzibukwa neza. We rero yarabigize mu gihe gito, mu gihe gihagije gitoya, navuga gitoya kuko ntabwo yaranakuze nabwo cyane, yarakuze ariko adakuze cyane, ku buryo ibyo yabashije kugeraho ari ibintu bimuhesha ishema kandi bizakomeza gutuma yibukwa no mu bihe bizaza. Urakoze cyane, buriya twasoza inkuru.
Urakoze cyane Serugendo. Reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri, nta ngingo tuyitindaho, ni ukubabwira gusa amakuru arebana n'iyi nama tuba twakiriye, kandi nshimire abashinga nayo bagenzi bacu badukurikira mu gihugu cy'u Burundi. Iyi ni inkuru irebana n'inama yabaye ku cyumweru yahuje ingabo z'u Rwanda n'ingabo z'Abarundi ku mupaka. Ibiganiro hagati y'ingabo z'u Rwanda n'u Burundi byabaye ku cyumweru tariki ya 14. Ibyo biganiro byabereye ku ruhande rw'ubutaka bw'u Rwanda muri ofisi ya imigrasiyo muri Bweyeye na komine Mabayi i Burundi. Bivugwa ko inama yatangiye saa yine za mu gitondo ikarangira saa kumi z'umugoroba. Bavuga ko ibyo biganiro byibanze ku bibazo by'umutekano mu karere, umutekano mu karere, ariko cyane cyane ku mbibi z'ibihugu bibiri. Abakuru b'ingabo bahanye amakuru biciye mu bahagarariye ubutasi, icyo bita ba chef de renseignement. Inama ngo yagarutse ku by'imirwano iherutse kuba hagati y'ibihugu bibiri, aho ingabo z'u Rwanda zakurikiye ngo abitwa ko bahungabanye umutekano cyangwa baturuka mu Burundi. Ibyo twarabiganiye, ntabwo tubitindaho. Bavuga ko ngo ingabo z'u Rwanda ngo zinjiye mu Burundi ngo zibete ku mupaka. Ibyo nabyo twarabiganiriye, nduva ntabibutindewe. Gusa nagira ngo mbibutse nuko inama yabaye ku cyumweru tariki ya 14 hagati ya saa yine na saa kumi z'umugoroba. Bakavuga rero ko ngo inama yarangiye, ngo ingabo zombi zemeranyije gukomeza gushakira amahoro akarere, cyane cyane no kurwanya ngo abahungabanya umutekano. Nta bindi twamenye, kandi nshimira abantu bari hariya. Ndizera ko uko bakomeza kubikurikira bazabitubwira, gusa tuba tugomba kubibabwira ko bihari kugira ngo mubimenye ko aba bakuru b'ingabo baba bahuye cyangwa bahagarariye ubutasi, ndetse n'abari muri za divizo zitandukanye hagati y'imbibi ebyiri, biga kuri icyo kibazo kirana n'umutekano, cyane cyane mu gihe bushize twababwiraga icyitwa imirwano cyabaye hagati y'ibihugu bibiri, aho ku ruhande rw'u Burundi tuzi neza yuko ngo bafashe abasirikare b'u Rwanda. Twagiye twumva n'andi makuru nyine y'ibindi byagiye bivugwa, ariko tutarabonera gihamya kuko buryo ibintu tutarajya ku mugaragaro, utegereza ngo bizajye ku mugaragaro. Ariko twagiye tumenya ko hari abafashwe mateku cyangwa abafatiye ku butaka bw'u Burundi, wenda barimo kunegosiya kugira ngo bazaba basubize. Ingingo nta kindi twayivugaho, reka tuyirekera nga kuko nababwiraga ibihari. Reka tujye ku ngingo yacu ya gatatu. Ingingo ya gatatu irarebana na Professor Kayumba. Professor Kayumba yavuze kandi nashimye interview ye, nayishimye ko twari twibaza ibintu byinshi cyane. Impamvu navuze ko nayishimye, nateze amatwi ibyo yavuze, none ntangira kumva ni reka tumuhe amahirwe atangira avuge tuzumve ibyo atuzaniye. Ingingo abantu benshi banatwandikiye mu kiganiro cya nijoro bakurikiye emission naraye nkoze ndi kumwe na Jean Damascene n'abandi badufashije batanze commentaire nziza, abenshi babyutse batwandikira bati turibaza wa mugani umubare w'amashyaka dukeneye mu Rwanda kugira ngo urwanda rugiye mu nzira nziza cyangwa abanyarwanda bifuza ariko kuba Kayumba avuga ati imbarutse yo gushinga ishyaka n'ibyemezo bya COVID-19 nibare kure madame Damanje rwose anga ndabyumva niba Kayumba avuga ati icyanteye cyangwa motivation n'ibyemezo bifatwa muri COVID-19 ni nabyo madame Damanje yavuze ariko kujya ngo basubize ahubwo bakavuga ngo Kayumba yashinjwe ko yafashe umukobwa ku ngufu ya maturufo ya FPL bahita batangira kujya gucura ibyaha ibi byaha byo gufata umukobwa ku ngufu ntabwo babitubwiye mbere bije ko yatangaje ishyaka abenshi bahise banyibutsa bati Diane Shima Rwigara akimara kugaragaza ko agiye murandwa politike bahise batekinika bati ntabwo wayura u Rwanda wiyambika ubusa murabyibuka amafoto barashishimira dukubitira hariya ese ubundi ubwambure cyangwa gufata ku ngufu bihuriye no kujya muri leadership ibintu biba bitaragaragajwe ku kubitiro wamara kuvuga ngo ufite intumbero yo kujya muri politike bo bakazana ko ufite ubusembwa ubundi wasubiza amaso inyuma muri ya leta ni bande barusha Kayumba Christophe ubusembwa simuvugira simuzi ariko kubimbwira kuri uyu munsi ko yatangaje ishyaka bo bakatubwira ko hari ubusembwa arimo kubona cyangwa n'undi kuko nari ntanze urugero kuri Shima Rwigara icyo kibazo cy'ubwo busembwa babona ari uko ugiye kujya kuri ya ntebe ijya muri village urugwiro cyangwa utangira urujya no kujya muri village urugwiro nibwo babona ubusembwa bwawe bati ntabwo rwose twakwemera bitewe n'ubwo busembwa anyway ako n'agaciyemo reka dusubire inyuma gato hano twibuke ibyo Kayumba yavuze mu ijoro ryashize nababwiye agace gato ku kiganiro yari kumwe na kitwaga de babadwe niko bari batubwiye kuri arabiye cya kine cyo muri 2017 twaraye twemeranyije tuti iriya mvugo ntabwo yari ikwiye uriya uri umwanya mwiza wo kugaragaza yuko urubuga rwa politike rufunze ariko yari harimo gusiringa dire icyo bita gusiringa dire kurangiza ibyateguwe na FPL nicyo yakoraga kuri arabiye mu 2017 ari kumwe na Kagame kuri ya platform kuba rero avuga ati ibibazo biri mu Rwanda yabibonye nabibabwiye ejo ko atari tatanye muri 2017 ariko kuba byivugira reka tubitege amatwi tubiganireho noneho twumve uburyo uyu mu professor Kayumba Christophe ndetse n'iby'abantu barimo kubivugaho hirya no hino ejo kandi hari ikiganiro kirekire n'itangazamakuru ndizera ko tuzumva byinshi nanone kuri motivation yo gushinga ishyaka ariko reka nifashishe reportage haye VOA mbere yuko dukomeza muri iki kiganiro
kimwe mu byamuteye gushingira ishyaka bwana Kayumba avuga ko ari bimwe mu bibazo icyorezo COVID-19 cyagaragaje mu Rwanda ndetse n'ibindi bishingiye ku mateka yakunze kuranga u Rwanda mu bihe byahise avuga ko ari ngombwa ko haba impinduka muri demokarasi kuko ngo ibiriho bikorwa mu buryo yita ko bucumbagira mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika agaruka ku mpamvu we n'abagenzi be bafashe iya mbere bashinga ishyaka riharanira demokarasi mu Rwanda RPD bwana Kayumba avuga ko igitekerezo bagikuye ku buryo ingamba zo kurwanya COVID-19 mu Rwanda zagenze ndetse n'ibindi bibazo birimo iby'ubukene yita karande akarengane n'ibindi byakunze kugaragara mu Rwanda avuga ko kugeza ubu byagaragaye ko ibyo kubahiriza amategeko uburenganzira bwa muntu biriho ariko mu buryo bufifitse
mwebwe babanyamakuru mwagiye mubivuga muti uyu munsi bafasha abanaba babacaye amanda ya naya barabafunga ariko ugiye kureba nta tegeko na rimwe bavugaga bakurikije ababikoraga baravuga bati turakurikiza amabwiriza adashingiye ku mategeko n'amabwiriza ameze gute ugiye kureba rero muri rusange ibintu bijyanye no kubahiriza amategeko ni ibintu ugomba gushyiramo ingufu kubera ko usanga bigicumbagira ni ibintu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse namwe abanyamakuru mumaze igihe kinini mubivugaho na n'imiryango itandukanye ngende ibivugaho ko hari ikibazo bikaba ariyo mpamvu twatangisha kugira ngo tubishyiremo ingufu
ijwi rya Amerika ryabajije uyu mushakashatsi ufite impamyabumenyi y'ikirenga ku rwego rwa doktora mu by'amahoro n'iterambere n'ibibazo yakunze kunyuramo kugeza ku gufungwa muri gereza byaramubereye intandaro yo gushinga ishyaka RPD asobanura ko naho bihuriye ko ahubwo haranira impinduka mu rwamubyaye koko ngo hari barangije kwishyiramo ko ibintu bigomba guhora uko biratari uko ari byiza ahubwo ari ugutinya guharanira impinduka
ntabwo nari nigera ntekereza na rimwe kujya muri politike no gushinga ishyaka kuko jyewe ibyo nakundaga n'ibyo ngikunda ni ibintu bijyanye no kwandika gusesengura gukora ubushakashatsi no kwigisha impamvu rero narishinze ntayihuriye n'ibyo nanyuzemo bijyanye nibyo waruvuze ahubwo nuko muri ubwo bushakashatsi maze imyaka 24 nkora mvugana n'abantu batandukanye usanga abantu abo mvuganye nabo icyo gihe cyose iyo babwiye uti kora iki kintu nk'abanyapolitike najya ganganira nabo bakakubwira kucyudakora icyo ati cyo ngicyo gikoze rwose gusa urabona wabishobora umunyamakuru wambwira uti mukora itangazamakuru rishingiye ku bunyamwuga n'iki ati se mu buriya na uragira ngo wabikora ntabwo babikubuza impamvu rero ntangiye ishyaka nuko nabonye yuko hari ibintu bidahinduka kuko abantu bitinye
Bwana Kayumba atangaje ko yashinze ishyaka nyuma y'igihe gitafunguwe yerezwe icyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali namubajije niba ubwo busembwa butazamubera ikibuza bigatuma ishyaka rye ritemerwa kuri bashimangira ko ishyaka rikora kimwuga ntaho rihurira n'umuntu ku giti cye
ishyaka rikora mu buryo bwa kinyamwuga ishyaka rishingiye ku bitekerezo byiza ntabwo riba ari ry'umuntu ahubwo ubu ngubu ugenda umuvugizi waryo difite abandi banyamuryango benshi badafite umuziro numwe bashaka kurikorera bemera ibitekerezo birikubiyemo bemera ideoloji yabyo ko u Rwanda rw'abanyarwanda bose bafite uburenganzira kuvuga icyo bashaka gukora icyo bashaka kandi kubaza leta ikikora n'ibyikora biri mu nyungu zabyo ishyaka rero kubera yuko atari umuntu nta kibazo na kimwe mfite
Ese bwana Kayumbuzweho kutarya umunwa mu gutanga ibitekerezo bye mu bwisanzure mwarimo umushakashatsi cyarimwe n'umunyamakuru winjiye muri politiki ni hazabaho kugongana kw'izo nshingano kuri nyirubwite ibyo byose bifite icyo bipfana muri politiki yinjiyemo
ahubwo ibyo bintu bivindimwe hari icyo bipfana kubera yuko ibyo muvuga mwitangazamakuru ibyo maze imyaka myinshi nandikaho mwitangazamakuru ni ibintu bijyanye n'ubukungu bw'igihugu ubutabera ubukene n'ubukire bifite aho bihuriye na politike ngiyemo ugiye no kureba bifite naho bihuriye no kwigisha kandi nkuko nakubwiye ubu najyaga mbwira abanyeshuri banjye ko bampembera ibintu bitatu gutekereza kuvuga no kwandika no muri politike birimo
Mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze kunenga u Rwanda ko rushyira amananiza adasanzwe kuwashaka gushinga ishyaka rya politiki byongera itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Bwana Kayumba akavuga ko biteze izo mbogamizi ariko ko bazashyirwa bandikishije ishyaka ryabo rikemerwa mu rwego rw'amategeko
kugira ngo umuntu agere ku cyo ashaka ntabwo niyemera ko atangirira ku byoroshye kuko ibigoye nabyo biri mu bushobozi bwacu kubihindura Ntekereza rero yuko nubwo haba harimo imbogamizi kandi wowe nange turabizi yuko imbogamizi zihari imbogamizi ziberaho kugira ngo zikurweho n'abantu twebwe rero twemera yuko imbogamizi zihari tuzazinyuramo ishyaka rikemerwa rikandika rigakora kubera ko icyo rigamije ni ibintu byiza bizatuma u Rwanda rutera imbere ntabwo mbona impamvu n'imwe ritakwemerwa
Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo Bwana Kayumba yari yandikiye Perezida Paul Kagame ibaruwa ndende ifunguye amugaragariza uruhuri rw'ibibazo byugarije abanyarwanda birimo ibyihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu ubukene n'ibindi yabwiye ijwi ry'Amerika ko nta gisubizo yabonye haba mu nyandiko yewe no mu magambo ariko ahitamo kudaceceka ashinga ishyaka azajya bigaragarizamo biteganijwe ko kuri uyu wa kane aribwo Bwana Kayumba nabo bari kumwe bazagira icyo babwira abanyamakuru kuri iri shyaka ni nabwo bazatangaza programu politiki y'iri shyaka mu buryo bwemewe n'amategeko mu Rwanda hari amashyaka minarimwe eh wagira ubusajwe rya Amerika ikigali
muramwumva Christopher Kayumba ati nandikiye umukuru w'igihugu nta gisubizo navonye ese iyo Kagame musubiza hari cyo byari guhindura mu mitekerereze ye mu ntumbero yo gushinga ishyaka iyo bamusubiza bati ubutumwa bwawe twabwakiriye byari kugenda bite Kuwa taramushubije se niyo ntumbere yo gushinga ishyaka hariya nawo harimo kandi kantu wenda abantu abakora za ikwaziye mushaka guhita mureya mu gateranya imibare mukamenya impamvu kuba tarashubijwe ari byo byatumye avuga ati ngiye gushinga ishyaka nimuva ngo mwaransuzuguye nashatse kubereka uburyo twakosora ibintu muranga muransuzuguye nge niko mbyimbitekereza abantu benshi banyandikiye kuri kino kibazo cya Kayumba ariko mbere yuko ngaruka reka twumve gato kandi gace k'icyongereza Ibi narimo kuvuga byinshi ahangaha bitagenda mu Rwanda 2017 ntago byagendaga kandi bihatu batangiye kubimutega urabona batangiye kumutega ubusambanyi ko yaje gufata umukobwa yishaka ku ngufu nibya bihatu FPL itega abantu iyo batangiye kuza mu Rwanda rwa politiki urugero nta bakandida twibuka Diane uko byamugendekeye ibyo bashyize mu itangazamakuru babyibuka mwene data ko byamugendekeye ibitwabikomojeho ntabwo mbitindaho Kayumba na bihato byatangiye kuza birigaragaza ibyo arimo gushinjwa gushaka gufata ku ngufu gusambanya uriya mukobwa. 2017 iyo areba ibirimo gukorerwa bagenzi be, ntabwo Christopher Kayumba yagombye kuba agiye guhura n'ibi bihato nk'uko tubibona. Ariko ikibazo mbona ari na kiriya Eric Bagiruwase avuze, kuba atarashubijwe ku ibaruwa yandikiye Kagame ahitamo gushinga cyangwa bivugireyo, ibyo nabyo bifite ine bivuze. 2017 yaganiraga iki? Reka twibukiranye ibyo yavuze ahangaha ku kandi gace ntabumbishije.
You know, the history we have, things we have inherited.
Right.
Among, you know, as you know, even in the political system, beyond the RPF, but even including RPF, we have people who, if we were to decide what to do with them by their record in history, they should probably be behind bars.
So why are they not behind bars?
It is that process of trying to bring the country together, mm-hmm. right? Mm-hmm. Well, you know what I'm talking about. When you have undertaken the process of reconciliation, mm-hmm. when you have forgiven people who actually had the responsibility in the genocide, to allow them to be part of this, you know, a situation where these things are happening, where you allow people to come together of different walks of life, including those otherwise, if you had gone technically to say, if you've done something wrong, especially something terrible like that, you should face justice, and allow them to say, okay, let's allow a new lease on life for these people.
But it's interesting, Mr. President, that yes. these things are happening as you say them, but sadly we still have critics who feel that the room here is
it's okay. Yes.
stuffed.
Yes.
You know, it's a dictatorial regime.
Yes.
I mean, how does that make you feel?
It doesn't feel me out of, you know, that I'm out of what I should be expecting. Because as I told you the other earlier, I said I understand the world. So the heat.
Really
oh I'm the one sitting next to the fire, so the heat that is coming is just burning me. It's not the other side.
Right.
I don't have the same interpretation as these people. No?
Right.
Yeah. When you observe how we relate with Westerners, with diplomats, with people from European countries, from America, I have observed that opposition politicians tend to take their troubles there. They tend to take their challenges there. What you are doing is wrong. Please change your ways. We are very first of all to accept or discuss with them, but when they say we are doing very well, we really celebrate. So I am thinking, maybe the president can help us. I am thinking
yeah.
that both the opposition and political parties in government, they tend to have facilitated the superior Westerner determining issues here, things that we can't do. Maybe I'm wrong, but the president can
yeah,
help us.
The only way I differ slightly with what you are saying, part of it is true. Again, we go back to the whole thing. Because it is true in one case, it is not true, it doesn't mean it is true for all cases in Africa. It's what I mean.
Yes.
Therefore, I was going to say that in a case like, I can talk about Rwanda, I don't want anybody, I would not need anybody, and then I would be the first to come out on that. I don't need anybody to praise me for anything, even for what is good.
Tazitahuka, Christophe Kayumba muramwumva na Kagame kuri Arabiye, hano rwose afite umurongo wa Kagame, ndetse mvuze ko ananenga n'amashyaka cyangwa abitwa opposition birukanyira cyangwa bababwira Western country ko ibihugu byabo bibayeho cyangwa ko bayobowe n'abanyagitugu urabona yuko ashimangira yuko ibyo bihugu biba byarenze wa murongo utukura nyine biba bya cross the line Kagame nawe ati hari abantu batari bakwiye gukora politike nk'abo twahaye imbabazi bitewe n'ibyabaye mu Rwanda amateka yawe muri Rwanda n'ibindi n'ibindi ntabwo njya kuri Kayumba byo ngarutse ku bintu byose yavuze bitagenda mu Rwanda niba ro yandikiye Kagame ati ndayikwandikiye ariko nta gisubizo yabonye si njya kure y'abantu bambwiye bati Serge aturugero rwiza Diane Shima Rwigara bandikiye Kagame bati turashaka ubutabera ku mubyeyi wacu mwatwiciye umuntu turashaka kumenya icyo ubitekerezaho ntacyo babonye Diane Rwigara ahitenjera muri politiki ibyakurikiyeho ni disaster twese turabizi gusenyerwa guhungitwa n'ibindi ndiza kukayimba tazagera anga kuko bisa nkaho avuga ati maze kubona ibyo nanditse bidahagaciro utabyakiriye ninjiye muri politiki serugendo reka nguhereho na nihariye ijambo cyangwa nagira ngo baze byumvikane bitewe n'ibintu tuba twandikirwa anga tubireye mu ndorerwamo zitandukanye ibyo avuga ni ukuri biri mu Rwanda turi ahubwo njye biranshimisha kuba abivuga atarabivuga gejo hashize ariko nanone wenda approach yindi abantu bavuga bati niyiteye impungenge bitewe n'amateka tuzi ya RPF y'uburyo karashinga abantu hari muri Rwanda ijambo ni ryanyu community serugendo
okay serije urakoze cyane kandi rero unagize neza no kubanza gushyiraho kongera kutwibutsa ibyo yaba yaravuze nibyo muri no minsi yavuze ashinga ririya shyaka reka ntangire mvuga yuko umunyarwanda uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kuba yatanga ibitekerezo bye ashobora kuba yakora politike akavuga yuko hari ibyo yifuza kuba yahindura akaba yashinga ishyaka numva ari uburenganzira busesuye bwagombye guhabwa umunyarwanda kuko no mu itegeko nshinga nubwo hari byinshi ntemera mu mategeko yabo bimwe na bimwe ariko niba nicyo ni itegeko nshinga ribyemera kandi ukaba ari n'uburenganzira usanga ari universite icyo rero uburenganzira arabufite bwo kuba yashinga ishyaka akavuga yuko rizaba ari ishyaka ryo muri opozisiyo rishaka impinduka mu gihugu rishaka kuba ryasimbura ishyaka riri ku butegetsi ubungubu tuzi rya RPF icyo ni kimwe ikindi rero nanone kuba ari bwo abibona burya abantu bashobora kuba babona ibintu mu gihe gitandukanye ni byiza rero ko atangiye kubona yuko FPR ari ibintu iyobora nabi yagiye iyobora nabi nubwo twebwe twabibonye kuva na kare no mu gihe yari akishyigikira yagombaga ntabwo ari yagombaga kuba yanasaba yuko itegeko nshinga rihonyorwa kugira ngo Kagame akomeze ku buyobozi kuko nta muntu ubundi umuntu umwe ubwo uri Kampala abantu baragenda twari turi kuvuga kuri uriya muvandi ku bavandimwe bacu babuze umukuru w'igihugu ariko ko bo bazakomeza hari n'ibyo itegeko riteganya kugira ngo ubuzima bw'abaturage ubuzima bw'igihugu muri rusange bukomeze ariko rero Serije nuko zitonda buriya tukamuha igihe tukareba tukazanamenya nibwo tuzatangira no kumenya neza niba koko ari ku ruhande rwa opozisiyo nyayo twizere ko atazaba nk'ari amashyaka yagiye mu kwa kwa RPF usanga adashobora na rimwe kuba yanatanga programu ihamye programu itandukanye n'abari ku buyobozi kuko nabo baba bagomba guharanira kugira ngo bagere ku buyobozi babe bagiye ibyo bahindura ubwo ndi kuvuga za PSD n'aya mashyaka yandi buriya mashyaka buto butoya bwagiye mu kwa RPF usanga igihe cy'amatora bavuga ngo amajwi yabo bayashyize inyuma y'umukandida wa RPF ikindi rero ubwo tuzakomeza tunarebe twumve na gahunda twumve na programu afite kuko ikintu abanyarwanda bifuza nabwo tukikeneye mu by'ukuri abantu bashobora kuba baza kubera umujinya ugasanga bashatse gukora politiki igendeye ku mujinya cyangwa se politiki iri personalize usanga iri nko ku muntu ikindi kintu wenda nashima reka wenda mvuge n'icyo nashima ni uko yageze ubwo bamubazaga batese ko ushobora kuba warafunze ko bishobora kuba byaguha ubusembwa bw'uko wakora politike ushobora kuba wakwiyamamaza mu gihe wakwifuza kwiyamamaza avuga yuko mu by'ukuri ubundi ishyaka nyaryo ishyaka rikomeye itagendera ku muntu cyo ni ikintu cyiza yavuze ikintu RPF idafite ni ikintu amashyaka
ariko Serugendo uraho wenda uvuze ikintu gikomeye sinzi niba twumvikana uranyumva
ndakumva yego komeza
abadukurikiye badufashe batubwire Kayumba ntabwo nakurikiye ifungurwa rye yafunguwe kuko basaze nta byaba afite cyangwa yakoze igihano birarangira nabwo ni ikintu kibi gitandukanye mu mategeko y'u Rwanda umuntu ufunzwe amezi atandatu mu Rwanda ubundi ntakora politiki ibyo ni ibintu bizwi 6 months amezi atandatu kuzamuka ntakora politiki mu Rwanda ubwo abadukurikiye badufashe ntabwo mfite amakuru kuri iki kintu niba nanjye igihano cyangwa barasanze ibyo aregwa bidafite ukuri bakamurekura ibyo nabyo wenda nasaba dukurikiye audience yacu kudufasha kugira ngo tugire icyo tubimenyaho mwakomeza
urakoze cyane Serije iryo ni rimwe mu mategeko arya RPF apfuye aba yarashyizwe kugira ngo amere nkaho yakumira abantu bamwe na bamwe kuko biranoroshye yo kudodera ni nacyo kintu banazwiho kudodera abantu ibyaha noneho bakaba bakubitse amezi atandatu ubwo bakakubwira bagahita bagukura mu kibuga cya politiki ni ibintu bashyizeho bavuga bati iri tegeko tuzarigenderaho kugira ngo tugende dukumira abantu bamwe na bamwe tuzarikoresha kubera yuko hari abantu tuzashyiraho urusyo rwa genocide n'abajenosideri ubwo abo ngabo tube tubakuye mu rugo ni itegeko tuzaharanira yuko amwe muri arya amategeko apfuye agomba guhita avaho nk'uko Martin Luther King yigeze kubivuga ko ubundi amategeko apfuye ntabwo n'abantu bagombye no kuba abana yubahiriza birya abantu bakunda kuba bavuga ngo twubahiriza amategeko ngo itegeko itegeko niba rinapfuye ubwo iryo tegeko ntabwo n'ubundi twanagombye no kuri kuba ari naryo twanagenderaho nk'inshinga nko kuvuga ngo dore byagombye kugenda gutyo kubera ko iri tegeko rivuga ibi n'ibi kuko iryo tegeko aba ari ibi iryo rero naryo ni rimwe muri ayo mategeko ariko ikintu nakunze yavuze nuko yavuze ati ishyaka rikomeye ntabwo ari ishyaka riba ryubakiye ku muntu ni ishyaka riba ryubakiye ku bitekerezo riba ryubakiye kuri porogaramu kuri proje de sosiyete ese mugamije iki kuko iryo shyaka ubundi rigomba no kubaho imyaka n'imyaka rikarenga n'igihe abarishinze bazaba banakiriho ni nk'ano mashyaka dushobora no kurebera no kuri ino video bihugu byagiye bitera imbere bakubwira ati iri shyaka ryashinzwe mu 1880 nubwo ryagiye rigenda ryivugurura hari ibyo bagenda bongera bakadaptinga kubera ko ibihe bigenda bihinduka ariko ugasanga hari imirongo migari bemeraga baba bakigenderaho na za generasiyo ziza zikagenderaho ntekereza ko rero ari cyo kintu cyiza natwe abantu bagomba gutangira gutekereza ibintu byo gushinga ishyaka usanga rishingiye ku muntu umuntu anavuga ngo ishyaka ryanjye nuko nawe abizi ko iryo shyaka rishingiye kuri we ntabwo ari byo ntabwo aba ari ntekereza yuko buriya nawe azagerageza akerekana proje de sosiyete akerekana gahunda ye akerekana ibyo yumva yahindura ageze ku buyobozi ibyo nenga RPF itabashije gukora bimwe yatangiye no kubivuga ariko rero nubwo abibonye atinze kuko RPF yayoboye nabi abanyarwanda ntabwo ari ikigihe gusa cya COVID kuko na mbere yaho yose ubundi yayoboraga nabi yagiye itandukanya abanyarwanda yarabishe serije ibyo byose twagiye tuvuga hano tumaze igihe kirekire tuvuga ariko ubwo hari n'abandi bagenda babibona nabyo twagombye kubishima tukavuga yuko abantu twese tudashobora kubonera ibintu igihe kimwe tudashobora kumvira igihe kimwe niyo mpamvu tugomba guhozaho tugakomeza kuzajya dusobanura tunerekana impamvu twebwe porogaramu yacu na proje de sosiyete yacu ariyo nziza kurenga ya FPR noneho tukaba twazareka abanyarwanda akaba ari bo bihitiramo akaba ari nacyo duharanira kugira ngo abanyarwanda bihitiremo kandi twese tuzabashe no kuba twataha iwacu twagira n'uburenganzira bungana byaba mu buyobozi bw'igihugu cyacu no mu buzima rusange ubw'umunyarwanda wese yahitamo kuba yakora mu gihugu seje nibyo navugaho ariko buriya icyandangiza ni uko tuzakomeza tukareba kuko tuzi uburyo buraho butegetse bwa Kagame na RPF akenshi yo umuntu position nyakuri ije uburyo batangira kuyifata mu gihe tuzabona abantu be batangiye kubabangamira mu gihe tuzabona yuko batangiye ku nawe kumubangamira kumubuza kuba yakwisanzura ngatanga ibitekerezo ibyo byose kuba atazahita yirukankira imyanya cyangwa se ngo ahita ajya muri izo za forum hari ibintu byinshi bizatwereka yuko koko aje ari nawe opposition kandi tuzabishima kuko twifuza yuko ubundi intego yacu nuko igihugu cyacu cyahinduka kikaba igihugu cyiza gifite ubuyobozi bwiza gifite institutions zikomeye kigendera ku mategeko no ku mahame ya demokarasi abanyarwanda bisanzuye abanyarwanda bunze ubumwe abanyarwanda baticwa bataburirwa irengero abanyarwanda bahabwa amahirwe angana noneho bikadufasha kugira ngo twese tubashe kubaho neza kandi twiteze imbere duteze imbere igihugu cyacu nibyo ubundi tuba twifuza ubwo nawe nibaje gushyiraho itafari kuri izo gahunda ndende abanyarwanda benshi twebwe twatangiye hanze tuti twagira amahirwe yo kugira ngo natwe tuzagere mu gihugu cyacu tubishyire noneho no mu ngiro ubwo nawe twazabishima ariko niba atari ibyo ngibyo kuko nibaza yuko abanyarwanda ntago bagikeneye birya politike zigendeye ku mujinya zigendeye kuri za munyangire kubera yuko bangize ibi n'ibi buriya nanjye ndahita nkora politike nihumura kuko banyimye umwanya kuko bamfunze oya abanyarwanda ntago tugikeneye izo politike twizere yuko ubwo hari nawe umuganda agize kuzana ku byo bagenzi be bamaze igihe baharanira urakoze cyane
Serugendo nagira ngo ntange ijambo ku bantu baryifuza nabo tukirwa muri studio ariko twihute ko nkeneye iminota 30 ya Kayitare ku byadukusanyije kuri Gatabazi iminota 30 rero ndayikeneye noneho mbere yuko dusoza ni audio ndi basigire mu kanya Serugendo ikintu uvuze ndacyumva kandi ndabyumva kuko ubwo ni uburenganzira bwa muntu ni na politiki yarikwiye gukorwa ariko mu Rwanda politiki mu Rwanda ntabwo ibaho mu Rwanda n'amabwiriza sinzi umuntu wanyandikiye twanabivuganye arambwira ati iyo uri umututsi mu Rwanda ugashaka gucalenjiga Kagame uhanwa wihanukiriye kugira ngo bibere urugero n'abandi batutsi iyo uri umuhutu bafite ukuntu bakujera bagahora bagutesha umutwe ariko iyo uri umututsi nakoresha ijambo ibihato iby'ubusambanyi batangiye kumushyiraho bamwe abaduteze amatwi bati si ibihato umwe yavuze ati ni ibintu bya naivite by'abantu ariko njyewe iki cy'ubusambanyi muraza kubona haraza kuza n'ibindi n'iby'ubujura n'amataxi bamwe ni data washyize amataxi ribe yagiye mu by'amataxi Rwanda Revenue natanze urugero rwa Diane n'abandi umuntu yambwiye ati Kagame afite ukuntu yakora politiki iyo uri umututsi ushaka gucalenjinga leadership FPR kandi byitwa ko yakurokoye wagombye kuba uri mu bwato bw'umusingiza baguhana bihanukiriye iyo ni commentary iciyemo kuko ni ibintu mba nagiye nakira hirya no hino bagenzi bacu baduhamagaye reka tubahe ijambo mu minota 12 turaba tushyizeho iri audio nababwiraga ariyo dusorezeho ya Kayitare reka mbere kuri mukuru wacu byiringiro nibwo cyiza ko abandi twatangiranye reka nguhereho kuko ari gugifata ijambo ucyaka ijambo ikaze mu kiganiro
urakoze Serge ndagusuhuje kandi niba unyumva nsuhuze nabo muri kumwe ntabwo mu by'ukuri nateganije kugira icyo mvuga ahangaha nari nabakurikiye kuva mu gitangira ariko ndashaka kugira ngo mbwire Serugendo nashimira mu bisobanuro atanga ariko kuri iki ngiki cy'igifungo nagira ngo mbwire yuko atari FPR yakizanye ari amezi 6 ariho kuva Repubulika ya mbere yajyaho iyo amategeko yubahizwaga mu Rwanda ntabwo warenzaga ayo mezi 6 ufunze ngo uzaze muri politiki ari nayo amfete nacyo cyatumye bariya ba Victoire na Badiane nabandi bafungwa kuri yabakarenza meza 6 ubwo byabaga birangiye bakurikije amategeko ariko ikibazo yewe mbona uri agasana yafunzwe mwandosa mwe ameza 6
uravuga nde
nta muntu bashizeho kwa ministre yari muri prison
guverineri w'intara yes
uriya guverineri yafunzwe amezi ari munsi ya 6
more than that
yeah okay donc niba yarafunzwe ari ayo mezi arenze kandi akaza akaba
ariko ntabwo baragiye baramubitse kuko ntabwo tuzi nta rubanza libe yamukore dossier ntiyagiye mu rukiko ntabwo tuzi uko ahabwa n'imbabazi akagaruka mu bintu wa leta ejo twabyibazagaho biriya byo bifite ukundi bimeze kuko nta kirego tubona nta rucamanza
ntabwo ari uwo gusa Kalisa ntuza
ambasaderi
yafunze ameza ari munsi ya 6
more than that
iyo abigenje gutyo agasohoka hanyuma akaba akajya muri politiki kandi ahubwo baramufunze ari prive ntabwo wabuza uriya uje nanone sinzi niba uyu baramukatiye nawe Kayumba cyangwa se afunzwe kimwe na Gasana amategeko mu Rwanda ntuyiteho kuko ntakora ubu ngubu hakora wa mugani wawe nk'uko bivuze hakora amabwiriza akora amategeko atanditse niba aje agakurisha bamushaka bazamwemerera niba batamushaka arakorera ubusa urakoze cyane nibyo nashaka kuvuga
ugeze neza byenye ariko waruvuze uti si kuri FPR gusa naningize impungenge niba ni kuri Repubulika ya kabiri ariko byari biteye
ntabwo ryigeze rihinduka iryo barimo bakoresha ubu ni ryari riho kuva kera
bagatabazi bakoze politiki bate kandi mu mateka numva ko bafunzwe
ntuza muri ibi bya ntuza bya negotiation d'Arusha bari abantu ni baremewe ni ntuza en fait hejuru y'amategeko hari ibindi byaje muri za negotiation bari abantu bahawe ntuza ibyo bita nibita nikira donc amnesty kuko iyo amnesty itaza gukora nabariya barwanye bateye u Rwanda ntibashoboraga kugira ntuza kuko bari iyo uteye u Rwanda uba ukoze amakosa u Rwanda rutagira donc ni that's occasional naho ubundi ntuza amategeko ayariho cyane cyane iryo tegeko ryo ndarizi ko ryariho ayariho mbere iryo ngiryo ryari ririho urakoze cyane
urakoze cyane Byiringiro hari Jove Uwamungu kuri YouTube ati ntabwo ikibazo ari ugufungwa amezi 6 ikibazo ni ugukatirwa amezi 6 ugize neza gukatirwa amezi 6 nibyo niyene nibyo navuga kukubika barakubika ariko Kayumba ntabwo tuzi uko yasohotse niba yaragizwe umwere niba baravuze bati bihwaniyemo nabasabye ko mwadufasha ariko ntacyo nabonye reka tujye kwa Teo twihuta turagwikaze mu kiganiro
murakoze bwana Serge ndabasuhuje muranyumva
turakumva neza
murakoze ntabwo mvuga byinshi ariko nzakuvuga kuri Kayumba kucyo mwavugaga nuvuga ngo tuna bitatu ariko kambaze mbere kuraka ndagira ngo nshimire tabigenda kubyavuze ko umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kuba yaba muri politiki cyangwa agira ibyo akora nawe umubujije ndagira ngo ahangaha abanyarwanda twirinde ikintu cyo guhora tujajinga umuntu uje muri politiki ari abantu basa naho bumva bafite imbaraga cyangwa uburenganzira bwo guha abandi urubuga kuri politiki y'u Rwanda nk'uko FPR ibikora n'abandi tugeze muri uwo mutima ariko ubu kuba Kayumba yaje muri politiki avuga n'ibyo abandi bavuga nyuma yuko yari yavuze yo muri 2017 njye mbonamo ikintu inyuma bitatu biri positive. Yes, agomba kuba yabonaga icyambere, agomba kuba yabonaga ibintu uko bitagenda, ariko akemera kubyina iyo mbyino noneho iki gihe kikaba kigeze kugira ngo ajye ahagaragara. Ibyo bikaba ari ishusho y'abantu benshi benshi bari muri kiriya gihugu babyina imbyino itabashimishije, ahubwo wese akongeye bavuye kuba kuraje ko bose bagakode nawe bakavamo n'uzaje yirwanya.
Teo, amasegonda mirongo itatu kagiye kwake, uyu arambwira ati ntabwo yemeranywa nawe, ntabwo ugomba kubanza kuba umushomeri kugira ngo umenye ko ibintu bitagenda. Iyo ufite umugati ufunga amaso.
Serije, muri demokarasi ugomba kureka umuntu agatanga igitekerezo cye, niba atemeranywa nanjye ngo nsanye uko mbibona. Hari si mwivuga we okay brava ngo wenda atemusomeye si we niwe ubizi, ariko ibyo avuga bifite akamaro. Ese nuno afite imbaraga zuko yabikora, niba abikora ni mu gihugu tukabikora mbere yakuvuga ibi n'ibi n'ibi, twe tubonye inkoni dukoresha ati nuko wavuga ibi n'ibi n'abandi barenga bagufasha. Rero ntawe uri mipindi mukora politiki, kandi kuko politiki cyangwa uyu mwamaga politiki ibigira inja. Yego, azamwe n'amacoyinda ntibyaba ari byo, ariko aramutse atera inkunga abarwanyije ibikorwa ntacyo byabitwaye. Aramutse aribwo akibona ko ibyo bintu bimeze nabyo bamutereye, kuko ashobora kuba atabonye ko yaraze kuko udashonje nta haha. Ariko se noneho afite imbaraga, sindi butinde barabitegane zaba kuvuga ushyireho bikoma, kuko abanyarwanda twirinde kubuza abandi kujya muri politiki, ahubwo tuye politiki bakora iratwara irahinkunga iyo dukora cyangwa irakorera kire. Tureba umurongo arimo ari murongo wa RPF ese aje kuzanga ikibuga nyakore, twagombye kureba reka na gutwara amasegonda menshi ibyo zaba gusaba ngo ibindi ndabivuga. Murakoze.
Urakoze cyane Theo, kandi ugize neza. Ibi bitekerezo ni byiza kugira ngo abanyarwanda babiganire, wa mugani igihe umuntu amenyere ko ikibazo gihari, kuko uyu yaravuga ati akiri profeseri akifite sheke ya leta akibona platform nk'izi nta kibazo byari biteye. So urumva ngenda ibitekerezo byanyu nk'uko mubivuga. Hari mugenzi wacu utubwiye ati impanagura busembwa ibaho iyo bikenewe, ubwo yasubizaga wenda yasubizaga Byiringiro kuri ba BCD n'abandi bose, impanagura busembwa ibaho kugira ngo usubire mu mirimo ya leta cyangwa aho bagukeneye. Reka njye kuri Vanessa. Vanessa ntabwo nkubona, ndabona uvuye muri hotel kandi rimwe nidentifiye umurongo wawe ngo uhereho. Nawe twihuta igitekerezo cyawe kuri ingingo. Vanessa uri kuri mute? Ntabwo tukumva. Vanessa ntabwo tukumva, reka mugenda kumva megiye kubandi ndagaruka mukanya. Mu gihe Bwana Serugendo uranyumva?
Yego ndakumva neza.
Ugize neza, narengize ngo ni ikibazo kiri iwanjye. Madamu Vanessa na mwaje ijambo ntabwo tumwumva. Reka njye kwa Alexi, twihuta kuri iyi ngingo, igitekerezo niba ugifite wagitanga.
Urakoze cyane Bwana Serge kongera kumpa ijambo. Ikintu njyewe nanjye navuga ni uko kuri uyu muprofeseri ni ukumutega amaso koko, niba ari ikintu yabonye cyahindutse kimuteye kimuhinduye, ariko erega abanyarwanda bazahinduka buhoro buhoro. Ibi nabyo ntago byari bikwiriye kudutangaza, kuko buriya hari byinshi yizerwaga muri cya gihe yasaga nk'aho ari ku ruhande rwabo, aho bamukubisemo hariya agarutse, wenda hakaba hari ibyo yabonye, wenda ni
na nuwamenya burya abantu ibihe biraduhindura buriya ashobora kuba muri prison aho yarari yarababariyemo niki nono akumva kagaho akari kwa mugenzi wawe ngo koroshye kugahandura iyo kagezi wawe kagukomerera isho byashoboka gusa ikintu kibabaje ni biriya bintu bagiye kumuhimbira nkuko Serge yabivuze kari agatsiko gafite inkoni gakubitisha abantu iyo uri umuhutu ni genocide waba uri umututsi bakwita igisambo bakakwita bakagushyiraho ibyo byose buriya n'ikintu kijya kimbabaza cyane buriya ntabwo ari abo ngabo gusa muvuga kuko n'abamizirima buriya benshi iyo agize bamushyiraho iterabwoba ko ari umuntu ukorana n'iterabwoba bya Al-Qaeda tuvugana hari n'umuntu w'umushehe abasilamu bakundaga cyane ufite inyigisho nziza cyane w'imico myiza ubu uri muri prison kubera bamushinja umukobwa ngo waje ngo yamufashe ku ngufu ibintu bizwi n'abariya abayobozi b'abashehe hari shehe Harerimana Abdul Karimu shehe Musa Fadhili uwo muntu baramuzi ibyo bintu barabizi ariko nta wavuga rero na Kristo n'uyu Kayumba Christopher mutegereze nawe barabimushiraho bamusubizemo rwose kuko erega tuyobowe n'umuntu wafashe igihugu nk'uko ari umugabane we agomba gukora ibyo ashaka afite abambari hariya bazi ngo bigize abatekinisiye bazi gutekinika ibintu byose niki ariko igihe kizagera kuko ngo nagahura ganze ni kumunyarwanda yaciye mugani rwana Serge urakoze cyane
urakoze cyane Alexi ibyo rwose ni commentaire zanyu mba nakira bati umututsi afite ibyo kubitishwa bamuhana bihanukiriye umuntu bafite uburyo bamumanaginga ibyo ni ubutumwa ndimo kubona nakire kandi nkomeje kwakira ku muntu wa telefone hari nimero 4-3-4-8-6 ikaze mu kiganiro 4-3-8-6 urakoze cyane gutega amatwi raditahuka reka tujye kwa 9-3-6-7 turakira icyerekezo kuri iyi ngingo
urakoze muranyumva
turamumva neza
n'icyo nabivugaho nko kuri uyu muntu ubwo hari icyo yabonye bakimara kumufunga kujya hari akantu kuba karamuhemeye ubundi abona ko hariho ubudasa arabona ko abari muri opozisiyo burya ko bari mukuri burya nk'uko umwe amaze kubivuga ibintu bizagenda bihinduka buhoro buhoro si ukuvuga ngo abantu bazahindukira icyarimwe umwe wese azagira akantu kamuhemeye ahinduke ubundi wese kamuheme ahinduke burya kimara gufungwa hari akantu yabonye nuko kandi hari n'ikintu numvise yavuze kuri covid ati kubera ibintu nabonye ibyemezo byafashe kuri kubete kuri iyi ntuze korona byatumye ushaka gushinga ishaka byarihe amategeko yagiye abona afatwa afatiweho gihutihuti abona ibintu binyuranye rwose atangira kubona ko abagiye muri opozisiyo batihenze nicyo jya nagiramubweho burya hari ikintu yabonye
ubivuze neza njye icyo namukundiye nuko yavuze ati hari za safe houses mu Rwanda yamazu y'icarubozo ati narabibonye ati nawe yabiciyemo hari ibintu yavuze nakunze rwose ibyo rwose ndabimuha credit kandi hano nzakomeza kureba n'ibindi wenda zagiye navuga madame Vanessa ndakeka ngo ufite ijambo ryanjye kuri ingingo
buona Serge muranyumva
turakumva neza
ego mumbabarire kuko je si ndi umunyapolitike ndi umu activiste kandi ibintu bya politike si ibintu nkina cyane ariko ndabakurikirana kuko nasanze abanyapolitike aribo bama badushyira mu bintu bidasiguritse buona Serge abafaransa baravuga bati tere pere tere fise abongereza nawe bati like father like son natwe abarundi tutizi nta mitendera nkase aba bantu kuba batari bazinanye bakavuga ibintu bisa suko bihenda nuko hariho ukuntu Imana itanga communique mu bantu jewe icyo nemeza Bwana Serije uwo mugabo mvuga ngo yarafunzwe icyambere na mbere musanzwe muzi yuko bakagame yase tactique zo gufata umuntu ngo baramufunze ariko bamurungitse muri misiyo muri prison guperereza mu gihe rero tutigeze tumubona aserukana imbere y'ubutegetsi imbere y'ubucyamanza ngo nabavoka bahagarare hajye bamwagiriza ibyo babesha bariko baravuga ukumva ngo yafatiwe kwibwa cy'indege ngo arafungwa mugatangura kwibaza ngo yarekuwe ryari byumvikana ko yari agiye kuri misiyo bashaka uwo bashaka guperereza arahari yari yagiye ku kazi rero hariya n'akandi kazi bamuhaye kuko Bwana Serije ikizamenyesha yuko uyu muntu umugambwe ashingishije ari ubukuri ikimenyetso cya mbere ngiki FPR izakwanka umugambwe ntuzaba registre muri government icyo ni cya mbere icya kabiri abanwanyi b'uwo mugambwe bategerezwa kwita ibigarasha n'inyankagwanda kuko namwe niko mwitwa abantu bose batavuga rumwe na leta bagerageza kwikosora bitwa ibigarasha n'inyankagwanda ibyo bintu abanyarwanda banyumva nimutabona FPR yase uwo mugambwe mushashika nka kurogisa nk'uko iriya migambwe yindi harimo na Darufa umurinzi base kuwakira mukabona abawugiyemo n'abantu bavuye muri FPR musanzwe mu mukumva ntibabisi bigarasha banyarwanda banyarwanda kazi abanyapolitike mwaramaze kubahinyura nimuze mutumwanya wanyu mwemera uyu mugambwe je nk'umuntu adakina politike uyu mugabo ntawe nemera kaje gushingisha umugambwe mushasha uyu mugambwe uwo mugabo aje gusamaza abanyarwanda uyu mugabo n'umuntu aje gukina mayeri kuko barazi yuko code nyarwanda ni code yitwa ikinyabufura ibintu byose mu bikora ngo ni kinyabufura mukicigwa ngo kutavuga ko wiciwe ni kinyabufura ugakubitwa ati kurira kutarira ni kinyabufura ugasonza ati sinshobora kuvuga ko nshonje kubera ni kinyabufura barabazi ko babazirikiye muri code ikinyabufura iyo code rero ikinyabufura niyo babazanye mu mugabo kugira ngo abo mwese bakiboshwe na code ikinyabufura muzamwiruka inyuma ngo habonetse umuntu ngo aje ngo ari hero ariko mwibuke yuko impfizi y'intama itendera nka se aba bantu bagiye mu byita bimwe ngo byo guhugura nimba babyita ngo iki urubyiruko bya bindi baza kwigisha abantu rwankano no kwigisha abantu kwicana nta muntu yigishijwe ziriya mvugo imvugo za nka bene wabo imvugo zihagurukiza gusesa amaraso imvugo zizana urwanko aho kuzana ubwiyunge atuhenda ngo rafise ngongo politike yo kwigisha abantu gusa musanzwe muzi yuko namaze gihe kuvuga yuko politike iri connecte n'imyuka mibi ya shetani hari abantu azajyigisha agahumisha ugasanga baramukurikiranye ariko ntabwo akubwiza ukuri nta mugambwe uri kuravuka uvuye muri FPR uzazana umugambwe wo gusubiza abanyarwanda hamwe FPR nta magi mashasha ifise iri kirata izaberaguramwo abantu bafise urukundo guko Bwana Serije ni ragi mu bisanzwe abantu tugendera ku maragi ibyo ababyeyi batwigishije ibyo ababyeyi batwigishije natwe turagenda tukabyigisha abana bacu bakabyigisha abandi rero uyu mugabo nta kintu na kimwe yigiye mu rugwiro cyerekana yuko azabona abahutu akabona abatwa n'abatutsi b'u Rwanda akavuga ngo aba ni abana b'u Rwanda nta kintu na kimwe nibaze yuko afise mu mutwe iwe kimubwira yuko iyo umuntu aharaniye uburenganzira bwiwe ataba yabanye nka Rwanda nta kintu na kimwe ariko arerekana cyerekana yuko ibikorerwa abanyarwanda abisigura avuga ngo ibyo aboneye muri prison haboneye iki kubera baba baramuhonyoye gatoya gusa akaba baramize karavuga ibyo bintu nimba atabonye abatwagwa muri prison atarajya muri prison akabona abahotogwa atarajya muri prison ko n'imigambi myinshi yabishwa yabayizi akabona abatotezwa babomoregwa amazu ibyo bintu yabonye muri prison bisumba ibibera hanze ya prison n'ibyo kwiri ari prison nkuru yubatse mu yindi prison Bwana Serije abanyarwanda banyumva bakerebuke amadini n'imigambwe nta hantu na hamwe ariko aratwara abantu atari mu mahonero n'ese cyane abanyafrika ibi ingorane ntiri mu Rwanda gusa ingorane n'ingorane twese abanyafrika dusangiye ni gihe cyo guhaguruka umuntu wese agakoresha umutima wiwe n'ama apana kugira mu gihuru ngo ko papa ngo ari muri ibi nanjye davidemo cyane ngo oya fata ingingo yawe ubona ko ikwiriye kandi ikwiriye uburenganzira bwawe bwana Serge jewe sindi umunyapolitike ariko iyo abandi umunyarwanda cyangwa umunyarwanda kazi naho nabandi mu Rwanda uyu mugambwe ntawo no kwinjiramo murakoze
urakoze cyane Vanessa reka nshimire mwe mwese reka nsome ubutumwa uyaragira ati Serge aragira ati Serge ati Dr. Kayumba yafunguwe kuri uyu wa gatanu tariki ya gatanu kubuza umwaka 2020 nk'uko byemejwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RSS uyu mugabo yari yarafashwe mu kubuza mwaka 2019 aha hano hano ari president Paul tamugomba kumva yafashwe mu kubuza mu kwezi kwa 12 2019 bivuze yuko yamaze igihe kirenga umwaka muri gereza ashinjwa icyaha cyo gusindira mu ruhame no guteza imvururu ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali kiri I Kanombe kuwa 29 Nyakanga 2020 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kagarama rwategetse ko afungwa umwaka nyuma yo guhamwa n'ibyaha ashinjwa ndakeka niba atarajuriye niba atarigeze ajya mu rundi kiko yakoze icyaha cyo gufunga umwaka wenda babazi kugiye yafungiwe ko yafunzwe mu kuboza mu kwezi kwa 12/2019 afunguwe ku itariki ya gatanu z'ukuboza 2020 urumva ni igihe cy'umwaka muri gereza bivuze rero ko igihano yagikoze cy'umwaka munyemerere dusoreza nka nshuti bakunzi bateze amatwi radita ahuka ibitekerezo byanyu ni byinshi ntawarangiza kuri uyu mugoroba ariko hari icyegeranyo cyangwa ubutumwa bwanyu twakiriye ejo n'ejo hashize twakira ubutumwa bwinshi kuri mwe mutwandikira kuri gatabazi niyo ngira ngo rero udiyumva sigira birafata iminota irenga 28 ni icyegeranyo mwakiriye hamwe na Claude Marie Benali Kayitare muri Afurika y'Epfo Denise Rugendo ndagira ngo ngushimire na bagenzi bacu twabanye nguhe umunota niba ari utumwa usoza muri ekipe twafatanyije ubikore mu izina rya ekipe twavanye none tube twakiraho iyi audio ijambo ni ryanyu ko muri DC Rugendo
urakoze cyane Serije urakoze kuba wadutumiye nkaba nshimiye mushiki wacu Vanessa kandi rwose mushimira cyane kuba atangiye ibitekerezo bikomeye byubaka ibitekerezo byiza bagenzi banjye bandi bose byiringiro n'abandi bagiye Alexi n'abandi bose bagiye batanga ibitekerezo ku byo twaganiriye nkaba rero rwose mbashimiye kandi mbasaba yuko mwakomeza gutanga ibitekerezo gushishikariza n'abandi banyarwanda benshi kugira ngo barusheho gutinyuka none dushyire hamwe turebe ukuntu twakomeza gusunika iriya ngoma mbi ya gatsiko ya Kagame twazayikura urakoze cyane mugira ibihe byiza kandi muhorane n'Imana murakoze
cyane reka mbashimire tuzakomeza ejo isa 9 n'igice mu kiganiro cy'ubukene bw'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwa na Edouard Kabagema muzaze muri benshi ariko bibaye ngombwa n'indi nkuru twaganiraho twakongera guhura ku mugoroba ku isa ya saa 2 Washington DC Serge Ndayizeye turabakunda mu gaciro murara ryana kandi mwese umunsi mwiza
reka twongere tubasuhuze banyarwanda kazi muteze amatwi radio itahuka kuri uyu munsi ngiye gusa ingingo imwe ndende ingingo ikomoka ku mahinduka yabaye muri guverinoma ya Repubulika y'u Rwanda muri iyi minsi aho bwana Gatabazi Jean-Marie Vianney yagiriwe icyizere akavanwa kuba guverineri w'amajyaruguru akagirwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uwitwa Beata Habyarimana agirwa minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Soraya Hakuzi yaremye wahoze ari minisitiri w'ubucuruzi n'inganda we yagizwe guverineri wungirije wa banki nkuru y'igihugu Emmanuel Gasana bakunze kwita Rurayi yavanywe kuba guverineri w'amajyepfo ajyanwa mu ntara y'uburasirazuba uwitwa Dansira Nyirarugero yagizwe guverineri w'amajyaruguru asimbuye Gatabazi Yohani Maria Vianney naho uwitwa François Habitegeko yagizwe guverineri w'intara y'Uburengerazuba. Icyo tutabashije kumenya ariko tukirimo kubashakishiriza naho aba bantu abo basimbuye baba baragiye, harimo ba Professor Shyaka n'abandi bayoboraga ziriya ntara zindi zahinduriwe abayobozi, ariko ibyo ngibyo nabyo tuzabibonera mu minsi ya vuba. Twihuse rero ku nkuru ya Bwana Gatabazi Yohani ya Maria Vianney. Bwana Gatabazi Yohani Maria Vianney avuka mu cyahoze ari Byumba, yabaye umudepite bwa mbere uhagarariye urubyiruko mu mwanya akawuhabwa no kuba gusa yaragaragaje kuba umuntu uzi guhakwa cyane ibyo muri iki gihe abantu basigaye bita gucinya inkoro. Bwana Gatabazi Jean-Marie Vianney yaje kurangiza igihe cye mu badepite, abaho nabi mu gihe yari yarizigamiye ubuhake mu buyobozi bukuru bwa FPR, aho yari yaramaze kunywana n'abitwa ba François Ngarambe ukora mu biro bikuru bya FPR ndetse na Polisi Denis. Gatabazi Jean-Marie yakomeje kujya ngo ajya kubareba no kusabiriza ibyamutunga, cyane cyane ko yari yaramaze kuba umuntu w'umuturage rwose. Tukimara kumva rero gushyirwa mu bushorishori kwa Bwana Gatabazi, twiyambaje bamwe mu babanye nawe bamuzi, cyane cyane abakomoka mu gice cya Byumba ahasigaye hitwa Igicumbi ubungubu, dore ko bamuturondoreye. Bavuga ko Gatabazi yavukiye muri komine Kiyombe ahitwa Irushaki, ise nawe akaba yaritwaga Gatabazi, akaba yarakoraga ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka, ariko akaba ngo ari n'umupasiteri. Gatabazi Jean-Marie Vianney yarangije amashuri yisumbuye mu mwaka wa 1989 mu ishuri ry'ubuhinzi n'ubuvuzi bw'amatungo rya Kabutare, naho muri za 1991 Gatabazi yaje kubona ikiraka mu mushinga wa DRB wayoborwaga na Bwana Lauriane Ngirabanzi, akaba yarafashaga cyane urubyiruko. Uyu Bwana Ngirabanzi Lauriane yafashaga cyane urubyiruko mu byerekeranye no kugira ngo babe babona akazi kabateza imbere nyine muri uwo mushinga wa DRB, ariko kandi ngo akaba ari n'umuntu wakundaga kubahuza na ishyaka rya FPR Inkotanyi mu gihe bari bakiri mu ishyamba barwana. Gatabazi rero yari umuntu w'umunyabwoba, nubwo yari yabonye ayo mahirwe ntabwo yabashije gushyikirana na FPR Inkotanyi nka bagenzi be. Gatabazi rero yaje guhungira i Kigali muri cya gihe cy'igitero cy'itariki ya 8 Gashyantare, ubwo abanyabyumba bose basimburwaga na FPR Inkotanyi bakerekeza muri Kigali ngari na Kigali y'umujyi. Icyo gihe Gatabazi bavuga ko ngo yabashije gucumbika ahantu mu nce za Kimihurura cyangwa Kimicanga gutyo, ngo kubera ko rero Ngirabanzi Lauriane yarafitanye ubucuti bukomeye na FPR Inkotanyi, abakozi bamwe ba DRB ngo banyuzagamo bakabona twa misiyo two kujya gukora muri Byumba rimwe na rimwe, aho n'ubundi banyuzagamo bakagenda nyine bahura n'abakada cyangwa se n'abasirikare ba FPR Inkotanyi bari baherereye mu gice cya za Byumba. Nyuma yaho haje kuza ibyo twise zone tampo, ni ukuvuga hahandi abari barahunze abari baravanywe mu byabo bongeye basubizwayo, batangira kongera kugerageza ubuzima busanzwe nubwo butabaye ubuzima busanzwe nk'uko tubyita. Aho noneho FPR Inkotanyi mu masezerano yasabwe kwigira hirya isa naho isubiye inyuma, noneho abasirikare bo mu gihe bo muri leta ya mbere ya 1994 nabo basabwa gusa n'abigira hino, mbese abaturage basigara hagati na hagati aho batekerezaga ko wenda badashobora guhura n'imirwano. Gatabazi rero yarahunze nk'abandi nk'uko nabivuze, aza kugera muri Kigali, aba muri Kigali akomeza gukora muri DRB, aho yakoraga imirimo yo kujya muri Byumba no kugerageza gushaka imibereho ye nk'uko abandi babigenzaga icyo gihe. Ntabwo Gatabazi yagize ubuzima bubi, muri 94 rero ubwo imirwano yuburaga nyuma iraswa ry'indege Jumba yose yarahunze ndetse na Kigali irafatwa Gatabazi yarahunze nk'abandi bose yaje gusa nushimuse umugore atunze ubu ngubu kuko yavukaga mu muryango ukomeye cyane aho bita kwa Mbaguta mwene wabo n'umuherwe Kabuga Felicianne akaba yari umucuruzi ukomeye ku murindi ku buryo ngo tari mu rwego rwo kuba yashingira bwana Gatabazi umukobwa we Gatabazi rero yakoresheje amayeri ashoboka asanga uwo mukobwa iyo yarari n'ababyeyi be muri Gisenyi amubavanaho amwambukana muri Cyangugu biza kugera igihe ndetse barakomeza abajyana muri Kongo umukobwa rero kubera amabura kindi yemeye kuba umugore wa Gatabazi nubwo yarasanzwe afite umufiance ngo witwaga Mupenzi ariko ngo bari baraburanye mu mwaka w'1996 mbere ariko gatoya hari abantu bakomeje kutwandikira batubwira ko Gatabazi ubwo yarari aho ngaho nyine mu buhungiro ngo yagezeyo abo umuntu w'ikimwamwanya wica agakiza ku buryo ngo yajyaga agira ajya mu tubari no muri za restora ngo akicara akanywa akarya hagira umwegera kumwishyuza akamubwira ati uramenye ko ndi buvuge kuri umututsi ukomoka mu nkotanyi kandi biragukoraho noneho abantu babona biza kubamerera nabi bakamureka akigendera ibintu nk'ibyo ngibyo Gatabazi rero ahunguka yaje asanga umuhungu ngo bigeze kubana banakorana muri DRB ndetse ngo babanye no mu nzu bacumbikagamo ahantu hitwa Kuruyaga ni ku muhanda uzamuka ugibyumva hafi rwose y'umujyi wa Byumba uwo muhungu akaba yitwaga Muhizi Jules akaba yari yaragizwe burugumestre noneho umuntu muri baba burugumestre ba mbere bamwe batangiye ari abakada uyu Muhizi Jules rero yabonye mugenzi we Gatabazi uhungutse agerageza kumushakira akazi muri komine yakoragamo bamugira kontabure twibuke ko Gatabazi yari yarize mu ishuri ry'ubuhinzi n'ubuvuzi bw'amatungo Jules Muhizi rero yabashije kuyoboka FPR no gukomeza kontakte nabo mu gihe Gatabazi yageraga ubwoba agatinya inkotanyi ariko Muhizi yamugize kontabure ndetse amufasha no kugira ngo agarurirwe icyizere mu kwezi kwa kane 1997 hatangijwe gahunda y'ingando twese tuzi muri zangando zo gucengeza amatwara FPR mu bantu cyane cyane ariko abahungutse habanje ingando z'abari abanyeshuri noneho haza gukurikiraho izabahoze ari abakozi ba leta abo ari nabo Gatabazi yararimo Gatabazi yakoreye ingando ze ahantu hitwa ku Gihembe ubu hasigaye hari impunzi z'abanyekongo b'abanyamurenge naho ni ku muhanda ujya ibyumba mu mujyi mu ngandoro nk'uko bizwi hajonjorwagamo abantu bamwe bakajya kwicwa yakoze ku buryo ashakisha bamwe mu bari mu ngando ngo babagire FPR yakoze ku buryo ishakisha abantu bamwe bari mu ngando kugira ngo babagire intasi zabo zakoraga akazi ko gutanga bene wabo akenshi hafatwaga abantu bazi neza ko batajya bahakirizwa ariko Gatabazi akaba yari muri abo ngabo bari bamenyereye ibintu byo guhakirizwa noneho akaba muri babandi bagendaga batanga abandi Gatabazi Jean Marie Vianney rero kubera kuba umusportifu ndetse buriya ngo akina imikino yose ibaho ntimukangwe na buriya bunini bwe ngo iyo umushyize mu mpira w'amaguru arakina wamushyira muri volley agakina wamushyira muri basket agakina kandi byose ngo bikina ku rwego rwo hejuru abari mu ngando rero ngo babyukiraga mu bintu byo kwirukanka ibyo bitaga mucaka mucaka Gatabazi we rero yari umuntu ubibashije byamukundishije abasirikare ndetse cyane cyane abari bashinzwe urwego rw'iperereza cyangwa se rwa maneko cyane cyane hari harimo uwitwaga Basabose ibi byatumye Gatabazi akomorerwa ku buryo n'umugore we wari ufite uruhinja atigeze arangwa muri iyo mirimo ivunanye ahubwo Gatabazi akaba ari we urega abandi ngo akunde yibonere ubutoni kuri abo basirikare urugero ruzwi rero abantu benshi bibuka n'igihe gatabazi ngo yigeze gufatwa yeguriye inyama umugore we yari yazitumije hanze noneho ngo bicaye mu ihema barimo kurya inyama gatabazi arafatwa noneho bagomba kumujyana kumuhondagura nk'uko ari cyo gihano cyahabwaga abantu bose haje kuzamo umuhungu umwe wabanjije mu ngando z'abanyeshuri uwo muntu kuvuga ingando z'abanyeshuri zari zarabanjirije iz'abakozi ariko akaba yari yaratowe muri babandi bazajya baza nabo gutata bagenzi babo uwo muhungu aramuvuganira gatabazi baramurekura ahubwo ibyo bituma noneho arushaho kumenyekana ku bandi bantu bayoboraga izo ngando cyane cyane harimo abasirikare gatabazi rero nyuma y'ingando yasubiye kuba kontabure ariko kubera kuba yaramenyanye na benshi mu basirikare no kubera kuba umusiporutifu na ya gahunda ye yo kuba umuntu uzi guhakwa no kujajwa no guhakirizwa sinamenya ukundi kuntu nabyita gatabazi byaje kumuhesha itike yo kugira ngo noneho nawe agaruke aze gufasha mu zindi ngando zagiye zikurikiraho icyo gihe gatabazi yazanywe mu zindi ngando akajya akoresha uburyo bwe bwa siporo n'ibiki byose aramenyekana mbese aza kuba igihangange mu yandi mateka rero gatabazi bamwibukiraho ubwo yari mu nkambi ngo ari umuntu uzwi cyane kurya ngo ku buryo yaryaga abantu bakipfuka mu maso urugero rumwe mu ngero baduhaye ngo naho abakozi bake sosiyare ngo baje gukina umupira ibyumba icyo gihe ngo bakinnye n'ikipe gatabazi yakinagamo ngo bararangije bajya kwiyakira gatabazi rero ngo yakubise brochette zigera kuri 30 brochette ni zino nyama nyine zo kuduti ngo akubita amasambusa agera kuri 20 noneho abakire bo muri ke sosiyare bari bifitiye amafaranga babonye umuntu umeze nk'uko nguko babona ari umwe mu byiza bitatse u Rwanda baravuga bati reka turebe ko koko uyu muhigo yawukora nibwo ngo bongeye babagisha indi hene ya kabiri bayishyira hariya gatabazi rwose ngo bafasha kuyitotora ihene nayo ngo irarangira ibyo rero ngo byatumye gatabazi aba umuntu w'icyamamare nyuma rero mu mwaka w'2000 ubwo FPR yakoreshaga amatora gatabazi yaje kwegukana umwanya wo guhagararira urubyiruko muri byumba ari nabyo byamuhaye itike yo guhatanira intebe y'urubyiruko mu badepite uwo mwanya nawo yahuheshejwe mu by'ukuri no kumenya guhakwa cyane gatabazi yari umuntu uzi gutanga ruswa cyane cyane ko ngo yatumizaga amacupa ya za wisiki hakurya y'umupaka nyine mu Bugande ngo akaza akayatura abayobozi b'ingabo ndetse n'abayobozi bo mu ishyaka rya FPR banyuranye mu gihe rero gatabazi yari umudepite nabwo twamubonyeho amakuru ayo dufite nayo twakuye mu nayo dukesha ikinyamakuru cyitwaga umuseso inimero ya 2026 cyo ku itariki ya 19 kugera ku ya 26 nyakanga mu mwaka w'2005 ibi bikaba byari biri ku rupapuro rwa gatanu aho iki kinyamakuru kivuga ko intumwa ya rubanda gatabazi Jean Marie Vianney ngo yaba yarafashwe akopera ibizami aho yigaga muri KIST ahariya ni muri rya shuri rikuru ry'ikoranabuhanga riri i Kigali ahahoze RSM abo ngo bari kumwe baje kwirukanwa ariko we ngo ararenga akora akazi aza kurahizwa nk'umudepite ubwo ngo hari ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2005 mu kizamini ngo cy'isomo rya microeconomy ngo yafashwe n'umugenzuzi w'ikizame yitwaje inkota ni ukuvuga twa dupapuro abanyeshuri bagendana mu mufuka babaswa bakagenda nyine bakopereraho umugenzuzi ngo yamusabye kutumuhereza nyamara aho kudutanga gatabazi ngo yirukiye muri wese mu bwiherero ngo mu busanzwe bikaba bitari byemewe mu gihe umuntu arimo gukora ikizami ngo aragero two dupapuro aratwikiza noneho agaruka mu kizami ariko nyuma yaho akanama gashinzwe imyitwarire karateranye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2025 ngo kemeza ko abagerageje gukopera bose birukanwa nyamara gatabazi akingirwa ikibaba ahubwo yandikirwa ibaruwa yo kumwihaniza uwo akaba ari we wenyine wandikiwe ibaruwa yo kumwihaniza akandi gatendo gatabazi azwiho ni gihe ya yari umudepite ubwo yagakoreye ngo muri Afrika y'Epfo ubwo yari yagiye mu rugendo rw'akazi yafashwe n'ibyuma bikontorora abakiriya ngo batwaye ibicuruzwa bitishyuwe mu iduka ibi byuma ubusanzwe bikontorora amaduka ya kijyambere iyo mu mufuka wawe wahahiyemo harimo ibitarishywe biraguhagarika ugasakwa n'abashinzwe umutekano noneho rero gatabazi ngo mu gusakwa yaje gusanganwa amakariso n'amasengeri bitishyuwe ariko ngo yigira injiji avuga ko ngo atarazi ko biri mu bigomba kwishyurwa mwumve nawe koko intumwa ya Rwanda itwaye ibintu ibivanye mu iduka ariko ngo agatekereza ko ari utuntu dutoya tutari mu bigomba kwishyurwa sibyo gusa gatabazi Jean Marie Vianney mu gihe yari mu nama y'ubuyobozi y'uruganda rw'icyayi rwa Cyohoha Murindi rwitwa Rwasorwate rwabaga hitwa Ikinihira muri komine Cyungo yavumbuweho ubujura mu gutumiza amafumbire y'icyayi muri Kenya ndetse ngo akajya akora n'ingendo muri Kenya ariko ibyo byose ngo akikuriramo aye ashyira ku mufuka abahinzi b'icyayi ba Cyohoha Rukeri bari bibumbiye muri Sorwate ngo baje kumukizwa n'uko yaje kwegura hakurikijwe icyemezo cya guverinoma ngo cyasabaga ko abayobozi bose bava mu buyobozi bw'amashyirahamwe agamije inyungu z'ubucuruzi gatabazi Jean Marie Vianney kandi avuga ko ari umurokore wakiriye agakiza azwiho cyane ngo kwica itegeko rya 7 mu mategeko y'Imana ariryo rigira riti ntuzibe mwumvise ko ibyo twavuze haruguru ibyinshi birimo no kwiba nyamara akaba ngo ari igisambo cy'ingufu ni nawe wagandaguye itegeko rya Ministeri y'Uburezi ribuza abanyeshuri gukopera ugiye acuraga inkota nyine muri kisti nk'uko rero dukomeza tubibwirwa n'ikinyamakuru Umuseso gatabazi ngo yaba yaratumye abantu bibaza niba koko akwije ubuziranenge bwatuma yitwa intumwa ya rubanda ngo kuko ubwo yari mu nteko nabwo ngo yaba yaragandaguye itegeko rya 58 ryo mu itegeko nshinga ngo ubwo yageragezaga kwamamaza bwana Polisi Denis ku mwanya wo kuyobora inteko ngo kandi bitemewe n'itegeko nshinga gatabazi rero ngo mu gukabya guhakwa abenshi bibuka ukuntu ngo yakabije umurego kwamamaza uriya Polisi Denis ngo ku mwanya wa perezida w'inteko mu rwego rwo kumwitura bivugwa ko ngo uyu Polisi Denis ari nawe wamurwanagaho mu gihe yari yaramaze kuva mu nteko muri cya gihe cya mbere igihe yarahagarariye urubyiruko aho twavuze haruguru ko yigeze kugenda agakubitwa n'ubukene buteye ubwoba aha rero gatabazi ngo yishe ingingo ya 58 y'itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda isobanura neza ko perezida w'inteko adashobora na rimwe kuva mu ishyaka rya politike rikomokamo na perezida wa Repubulika bizwi neza ko uriya Polisi Denis akomoka muri FPR inkotanyi uku guhakwa rero gukabije gatabazi ngo yaba abikomora muri kwa guhakwa yigiye mu ngando za FPR ngo aho yiyometse ku bikomerezwa bya FPR abandi bakavuga ko ngo ari ubuswa bukabije mu kumenya amategeko y'igihugu nabyo ngo bitamwemereraga kuba mu nteko ibi bikanatsindagira ko n'impamyabushobozi ye yo muri kiste atari kuyibona iyo adakopera ngo abe yakingirwa ikibaba abakurikiranira hafi nanone ibya politike nabo ngo bakibaza niba umuryango FPR inkotanyi nta kintu waba ugamije mu kugerageza kuzamura bugubugu abantu nk'aba ngaba bagaragaraho ko batujuje ubuziranenge muri rya jambo rishyashya ryaje mu Rwanda aba bantu bafite ubusembwa umuntu yakwibaza impamvu koko ituma FPR inkotanyi ikomeza kubazamura niba koko umuntu yaravuye mu budepite akirukanwa akongera akagenda akaba umuntu umuturage usanzwe akongera akagaruka akongera akagarurwa mu budepite ku nshuro ya kabiri urumva none akaba agizwe ministre ni ibintu byo kwibazwaho mu rwego rero ngo rwo guhakwa ibyo bise nyine gucinya inkoro nkuko twaze tubivuga ngo no gutanga ruswa gatabazi ngo akaba ari umuntu wa mbere ngo ibyo byo ngo ntabwo agombera gukopera abaturage nanone b'abanyabyumba batwandikiye batwibukije ukuntu ubwo yari yavanywe mu nteko ngo Perezida Vika yagiye muri gahunda yo kujya kwiyamamaza mu mwaka wa 2010 ubwo ngo yari yasuye intara ya Byumba noneho ngo bashyiramo imbyino y'igikiga gatabazi uko yari yakabaye mu bandi baturage muzi ko babashyira mu ruzitiro aho batagomba kwegera umukuru w'igihugu gatabazi ngo yarasimbutse ntibamenye yaturutse yikubita kuri podium ngo aratangira arabyina akanaga umutwe rwose ku bicu noneho perezida wa Repubulika ngo atangira kumwishimira ariko abajp bari abarinda perezida wa Repubulika ibyo ntibabyitayeho ngo bamufashe mu mukandara baraterura bajugunya inyuma y'uruzitiro baragenda ndetse ngo bamukosorerayo hirya aho ngaho ubwo noneho perezida aravuga atari ko ibyo ari byo byose uriya muntu wabyinaga neza nimwongere mu mugarure turebe bamugaruye nyine arongera arabyina ariko ngo yanegekaye bamushegeshe nuko aho rero ngo niho abantu nanone bo muri FPR ndetse barimo na perezida wa Repubulika bongeye kumuhanga amaso noneho batangira kumwiyegereza ariko nkuko twigeze kubivuga haruguru uriya bwana Polisi Denis ndetse na Ngarambe François bo mu biro bya FPR nabo ngo ntibyamubujije gukomeza kujya abasura muri cya gihe yari mu bukene bukabije ndetse ngo yajyaga anyuzamo akabagemurira no kuri izo nzoga zihambaye yaguraga mu gihugu cya Uganda Gatabazi Jean Marie rero yaje gusubizwa mu budepite bitewe n'abahunze ndetse n'abahagaritswe uku rero ngo niko Gatabazi yavuye muri buriya bukene nubwo yari yamaze gutoragurwa na Perezida wa Repubulika kubera kubyina za ndirimbo z'igikiga za n'imbyino z'igikiga izo babyina bitera hejuru dukunda kuzita za shemererwa cyangwa za mbwenu ibintu nk'ibyo ngibyo noneho ubwo Gatabazi bamushyize mbese kuri liste hafi aho ngaho bigera igihe uko bagiye birukana abantu Gatabazi agenda azamuka agera ku mwanya nawe w'ubudepite asubira mu nteko gutyo yaje kuva mu nteko rero agirwa guverineri w'amajyaruguru nguwo Gatabazi wavuye kuba guverineri w'amajyaruguru akaza kugirwa ministre muri iki cyumweru akaba ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu twabibutsa nanone kandi ko mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize 2020 Gatabazi Jean Marie ndetse na mugenzi we Gasana Emmanuel Rurayi bari mu bantu Perezida wa Repubulika yari yahagaritse ngo bakekwaho ibintu bya ruswa ariko nyuma yaho aba babiri baza kongera gusubizwa mu buyobozi mu buryo butasobanuwe niba iyo ruswa yarabavuyeho niba hari ikindi kintu cyakozwe ntawe ubizi cyokora ako kantu nako kaciyemo mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2020 hari izindi mesaje ebyiri mbere yo kugira ngo nsezere eshatu twoherejwe n'abandi bantu bazi Gatabazi hano uwa mbere aragira ati mwaramutseho yewe ministre Gatabazi ndamuzi akiga ibutare muri EAVK yari umusore w'ibigango honnête kandi usabana gusa uko imyaka yiyongereye niko yahindutse nongeye kumwumva muri FPR yaramugize umudepite akandi ka kabiri aravuga ati uko yakoze mu budepite ntacyo nabivugaho kuko abadepite bo mu Rwanda ni umwanya honorifique nongeye kumva mu matora ya Perezida wa Repubulika aho yamamazaga Perezida Kagame abyina ikinimba cy'ibyumba mu ndirimbo yitwa Dimba Hasi nongeye kumubona kuri hoteli Karibu yigoma yasohokanye inkumi biganaga ubundi nongera kumwumva mu mpuha ko yajyaga ajya muri Europe gushakisha Kabuga Felician ngo amufatishe yitwaje ko umugore we ari umuntu wo muri famiye ya Kabuga ubundi ngo umwaka ushize yahambishije umushumba wa FPR witwaga Nambaje François wari utuye ku Gisozi kandi wazengurukaga Europe agura amazu y'ibikomerezwa bya FPR buriya rero ntimuzatangazwe no kubona nko mu myaka itatu iri imbere azasimburwa na ministre Bamporiki undi wa gatatu nawe aravuga ati gatabazi mu buhungiro muri Zaire ngo yajyaga mu kabari akarya akanywa mwamwishyuza akavuga ngo ndabibonye uri umututsi w'inkotanyi waje kutuneka ubwo wasanga ari buguteze ibyihebe by'interahamwe ukamureka akigendera akagenda atishyuye iki ngiki cyo ndumva twari twanakivuzeho ariko ubwo kitavugwa n'umwe ni ukuvuga ko nyakubahwa ministre agifiteho ijanja Banyarwanda Banyarwandakazi rero mwakurikiye ikiganiro cyacu kuri uyu mugoroba nahangaha tugihiniye tuzakomeza tubagezeho iby'uyu munyakubahwa ndetse n'abandi bagenzi be uko tuzagenda tubimenya nk'uko twabibasezeranije mukomeze mugira amahoro kandi mugubwe neza